Kubw'ubwiza bw'Umwami butugereho uyu munsi binyuriye mu gukorera ijambo. Kandi ni muri iki cyumweru gishize numvaga ikirere no mu mubiri wanjye nk'aho ntameze neza. Si ukutamera neza nyakuri, ahubwo ryari isuzuma nagombaga gukorerwa, ibizamini by'umubiri. Kandi nibyo mwumvise ni uko nari mu bitaro. Mu by'ukuri impamvu nagiyeyo yari kugira ngo nirinde gusubirayo inshuro nyinshi hakurya nyuma yo kwambuka uruzi. Kandi ugezeyo bagupima igice cy'inda yo hejuru n'igice cy'inda yo hasi, kandi bajya babikora gutyo buri minota runaka. Ni ngombwa ko babisubiramo bakarebera mu cyuma cya X-ray, ariko ni ngombwa ko tuhanyuramo twese niba twifuzaga kujya mu butumwa hakurya y'inyanja buri mezi atandatu. Mwene Data Roberts hamwe n'abandi bose ndatekereza ko babona ibyabo buri mezi atandatu, ariko sinari mperutse kunyurayo hashize imyaka ine. Ikibazo cyanjye ngira, hari gusa ayo mavuta ya Castor sinyakunda rwose. Ni ikindi kintu, kandi bati nta kindi bashobora gutangaho. Nuko njye ndarwara cyane iyo bampaye ibyo bintu. Urabizi, nabibabwiye mu mateka y'ubuzima bwanjye uko ibyo bintu bijya bintera kumera nabi cyane, kandi nanga kubifata. Kandi nabwiye inshuti yanjye, umuganga mwiza, niba ese nta kindi mugira, aho arasubiza ati ntabwo ariko mbitekereza mwene Data Branham. Mu gihe umudamu yinjiragaho yasaga naho wenda ndi gukabya, ariko yasaga na paki nini. Sinigeze mbona byinshi nk'ibyo, ahubwo nafashe umwuka wanjye ndawufunga. Ariko amaherezo nabashije kumera. Ariko ubu mu bigeragezo byose kandi byose byagenze neza, nashakaga gushimira Uwiteka ku bw'isuzuma ryiza. Naratsinze 100%, kandi biranamfasha gushobora kujya ahantu hose ku isi nshaka kujya. Nabajije abaganga batatu beza mu bari bahari ko njye ndakeka ko ari Louisville. Narabajije nti mfite byibura ubumuga 10%? Bansubiza bavuga bati nta bumuga na bumwe ufite. Bati ufite ubuzima bwiza mu buryo bwose. Kandi ndashimira Imana cyane. Inde wundi wadutabara uretse Data wo mu ijuru? Murabyumva kugira ngo ibintu bibe bimeze bityo. Akomeza avuga ati ibyawe imitsi yawe yose irerekana muri yo ko ukiri muto. Baravuga bati uturemangingo tw'amaraso ntituratangira no kumeneka cyangwa ikindi kintu cyose. Baravuga bati umeze neza cyane mwene Data Branham. Nanjye ndavuga nti ni byiza, ndishimye cyane. Kandi nagize amahirwe yo kuganira no guhamiriza buri muforomo wese uri muri biriya bitaro na buri muganga ku by'ubwami bw'Imana. Kandi umuganga umwe ngira ngo yagombaga kuba ari hano muri iki gitondo. Kandi nejejwe no kumenya ko kuri iyi si hakiri abagabo beza, abagabo nyabo, abagabo bafite ubushake bwo kumfasha mu minsi nk'itanu binyuze mu bizamini n'isuzuma ry'umubiri. Iyo ushobora gutwara nk'amadolari 200 cyangwa 300 ku kizamini kimwe cy'isuzuma. Igihe nabinyuragamo ngiye kwivuza, barambwiye bati uyu ni umusanzu wacu mu murimo w'Umwami ku byo ukora. Murabyumva? Yego. Barambwiye bati kuki, ndetse bena natubabaza ku buryo tubaza niba udufite uyu mwenda. Barambwira bati icyo dukeneye gusa ni amasengesho yawe kuri twe. Kandi mo imbere barambwiye bati twabonye harimo ikintu cy'amarangamutima tutabasha gusobanura. Maze ndavuga nti njye ntabwo. Arakomeza aravuga ati inyuma usa nkaho nta bwoba cyangwa guhungabana, ariko ati imbere muri wowe hariho ikintu cy'amarangamutima tudashobora gusobanura. Ndavuga nti uramutse wishe akanya gato nakubwira. Nuko ntangira kuvuga ku byerekeye amayerekwa. Ibyo byari urundi rubuga rw'ibintu kuri bo, ntacyo bari babiziho. Nababwiye ibya Bibiliya, hanyuma babwira iyerekwa ku Mwami yampaye cya gihe, maze barira nk'impinja. Bari bicaye aho barira, nanjye ndavuga nti nizere ko mutari bumfate nk'ibisambo by'abanyamadini cyangwa nk'abandi. Baravuga bati oya mwene Data Branham, turabyizera byose n'umutima wacu wose. Baravuga bati ariko ikintu kimwe gusa dushaka kuvuga, ntabwo wajya mu ishuri ngo ibyo bintu byige. Baravuga ati nizera ko bikomoka ku Mana ishobora byose. Kandi abo bari batatu mu baganga b'indashyikirwa i Louisville ni abaganga b'inzobere cyane bari bafite. Kandi nuko narishimye cyane kubw'ibyo no kumenya ko ahari Uwiteka anyemerera kubiba imbuto zimwe. Buri muforomo navuganaga nawe umunsi umwe mu gitondo, mu gusohoka mu cyumba cya radiyografi, navuganye na nitegereje umukecuru w'umukene yari arembye cyane. Nakomeje kumanuka ndamanuka kugeza igihe namugereyeho. Natekereje ko ashobora gupfa, maze ndamubaza nti ndashaka kukubaza ikibazo mushiki wanjye. Aravuga ati yego mugenzi. Ndavuga nti uri umukristo? Azarambwira ati mbarizwa mu itorero runaka. Maze ndamubwira nti reka ibi mbisobanure neza. Nari mvuze nti njye ndashaka kumenya niba uri umukristo, umukristo w'ukuri, ku buryo biramutse bibaye ngombwa ko wambuka inyanja y'ubuzima kugira ngo winjire mu kindi gihugu. Ese uramukunda? Ndavuga nti wakizwa? Maze arambwira ati yego mugenzi, nakizwa. Maze ndavuga nti noneho Imana ihe umugisha umutima wawe. Nta kibazo kihari, uko umuyaga wahuha kose umeze neza niba bikomeje gutyo. Kandi niba tugeze hano hari abantu benshi beza nyamara bavuye ku isi. Noneho uyu munsi ninjiye nzanyerekwa nza kubabwiraho nyuma gato. Kandi ndashaka gutangira kuvuga mbere na mbere kuri rimwe mu ijambo, kuko nizera ko ijambo ari ngombwa. Ni ngombwa cyane ubu. Kandi nshimishijwe no kubona Charlie Cox kandi mwene data inshuti yanjye uhagaze aho ngaho hamwe n'abandi. Nyine data simbasha gutekereza Jeffries, simbasha gutekereza izina rye. Benshi muri mwe bavandimwe b'agaciro baturutse muri Georgia, baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu. Mugenzi wanjye wa kera Bill wicaye hano, ndizera ko ari byo muri iki gitondo. Kandi benshi na mwene data wo muri Georgia hariya, abantu bambaye ikositimu. Murazi ni imwe mu makositimu meza nigeze kwambara. Numva ari nziza cyane rwose, ni byiza cyane kandi musobanuye byinshi kuri njye. Nimbabwira uko byagenze muri iyi minsi yashize kuri njye, murabona impamvu ntekereza ko bivuze byinshi kuri njye. Noneho ndizera ko niba umwami abishatse, ndashaka gukomeza urugamba kurusha mbere hose ubuzima bwanjye bwose, kubera ko nsanga ubu ari kubera ko nshobora gupfa uyu munsi. Ibyo ntimubizi. Elektrokardiyogarame yanjye n'ibindi byose, amashusho 16 atandukanye ya X-ray, yego, isuzuma ry'umubiri wose byerekanye ko ndi meze neza nk'umuntu uwo ari we wese uko yashobora kuba, ikiremwa muntu cyose ku isi. Ndabishimira rero kubw'ibyo. Ariko ibintu byose, ndetse n'ibyo byose, kandi nk'uko nshima Imana kandi nshimira Imana n'uko nteye, nizera ko akinkomereza mu murimo we. Ntabwo ari byo yanyeretseho gato mbere y'ibyo, murareba, byaranshimishije cyane. Noneho ndatekereza ko iri joro ibintu byose bimeze neza hamwe nawe. Mwene data w'igiciro ni we muntu utarangwa no kwikunda, ni mwene data Neville. Kandi niba hariho umuntu umwe muri mwe wari uri hano ku cyumweru gishize akumva ubwo butumwa buhebuje yazanye ku rwabye rw'amavuta, byari hanze. Umwe mu butumwa buhebuje numvise ni ubwo mwene data Neville yazanye ku bw'umwuka wera ku cyumweru gishize, kuri ubu bushyo bw'intama Imana yakusanyije. Kandi niba ari byiza, bishimishije Uwiteka hamwe na mwene data Neville, hamwe n'itorero, ndashaka kongera kuvuga iri joro, ntangira uruhererekane rw'ibibwiriza. Mvuga mu ijoro ryo ku wa mbere, ndashaka kuvuga ijoro ryo ku cyumweru, ijoro ryo ku wa gatatu no ku cyumweru gitaha, uruhererekane rw'ibyo nizeho. Ntabwo nagomba kuguma aho ngaho mu bitaro, ariko byari byiza kuri njye. Bampaye icyumba hafi kuri kimwe cya gatatu cy'igiciro. Noneho nahise mfata bibiliya zanjye, ibitabo byanjye, mbishyira ku buriri hejuru aho, maze mbona bibiliya zanjye zose n'ibintu byegeranye. Kandi rwose nari mfite igihe kugeza bazanye ayo mavuta ya kasitoro. Igihe cyanjye cyiza cyahise gihagarara aho ngaho. Icyo gihe nibwo narangije, ariko mwene data Pat nari ndwaye rwose. Ibyo bintu gusa sinashoboraga no guhagarara. Kandi ariko nagize ibihe byiza mu minsi itatu cyangwa ine ya mbere. Nagize ibihe byiza kandi nigaga ku gitabo cy'Abefeso, mbega ukuntu gishyira hamwe itorero. Kandi nibaza ko ari ikintu cyiza. kandi noneho ubu niba mufite itorero mujyamo, muze kujyamo muhagarare ku murimo wanyu. Ariko niba mudafite itorero, ukaba mwifuza kugaruka muri iri joro no ku wa gatatu nijoro no ku cyumweru nijoro, ndashaka gufata iri joro igitabo cya mbere cya Efeso, ijoro ryo ku wa gatatu igice cya kabiri cy'aba Efeso, no ku cyumweru gitaha igice cya gatatu cya Efeso, mu rwego rwo gushyira itorero kuri gahunda. Muzi icyo nshaka kuvuga, gahunda yaryo mu mwanya waryo, kandi ngira ngo ni ukungukirwa ku itorero. Ntabwo ndimo kubibwira abajya baza ahangaha ku itorero rya Branham gusa. Niba kandi hari umwe muri mwe bibendaza bakundwa, nzi ko bamwe muri mwe ngira ngo mufite amateraniro, wenda data ukiri muto i Sellersburg kandi n'abandi batandukanye bafite amateraniro. Noneho murareba n'amateraniro y'ububyutse, muyitabire n'abakozi ba Kristo, abasore bahagaze mu cyuho bagasohoka, ndetse n'igihe itorero ryabo bwite ryihakana gukuri n'ibintu nk'ibyo, bahise bajya kure yaryo, maze Imana ibahamagarira umurimo. Yego mugenzi, nge nishimiye umuntu, sinshobora no gutekereza ku izina ry'umuntu, ariko ni umusore ukiri muto mwiza usa neza n'umugore mwiza n'abana, kandi mwene data Johnny Jackson yagiye agira amateraniro hano hepfo. Ariko ikindi kintu cyiza, igikombe kigaragara kidasanzwe cy'ubuntu butangaje bw'Imana, kandi mu gihe bafite ububyutse mu matorero yanyu mubasange, kuko naba icyo ni ikintu gikwiye gukorwa, kubera ko ntimubizi, ashobora kuba ari umunyabyaha uje ku gicaniro, kandi mushobora gutwarwa no kuyobora uwo muntu kuri Kristo, bikazababera ingororano ikomeye ku rundi ruhande. Ibi ni ukwigisha gusa no gushyira itorero kuri gahunda hano ku rusengero, no kugira ngo dufashe mu gihe twe tugiye. Noneho ntabwo nazanye isaha yanjye, rero ubwo ngubwo haraza kugira undebera. Doku yanyeretse hariya afite, rero mwene data, ubu rero ntabwo uza kwinjizaho menshi cyane. Ni byiza ubu ngubu, nibyo rwose ni byiza ubu ngubu. Ntabwo nizera ko icyo kintu ni cyiza no gutangira. Noneho wabikoze. Noneho ibyo, iyi saha yigijwe imbere neza cyane. Noneho Doc yavuze ko yabise amasantimi 10 ku isabukuru ye kugira ngo numve merewe neza, kubera ko hariho bibiri cyangwa bitatu hagati ye nanjye. Mushobora rero kubona aho ndi hepfo y'umuhanda, ariko ibyo ntacyo bivuze na gatoya kuri njye. Noneho ntabwo ndi buvuge igihe kirekire. Noneho niba hari abashyitsi binjiye mu marembo yacu, mu by'ukuri twishimiye kubakira rwose. Murisanga hano kuri uru rusengero ruto, ntabwo dufite inyubako ihagije. Noneho biri muri gahunda yo kugira ngo twubake, ntabwo dushaka ahantu hanini, ariko gusa ni iyi ngiyi no kuyisanura. Tugiye kugerageza kwiyubakira itorero ryiza ryoroheje hano vuba aha, natwe Uwiteka natwemerera kubikora, kandi benshi muri mwe muri kubishyiramo imbaraga, kandi mu by'ukuri turabishima. Noneho ndashaka ko muhindukirana nanjye muri iki gitondo, tugasoma muri Samweli wa mbere igice cya 8. Hanyuma tugatangirira, reka dutangirire ku murongo wa 19, imirongo ya 19 na 20, ahari kubw'inyandiko ngufi ku bisobanuro. Noneho nk'uko mubibona, kandi mbere y'uko turaza kubisoma, hanyuma turashaka kujya ku isengesho. Noneho kandi niba mufite icyifuzo muri iki gitondo, mwavuga muti munyibuke mu materaniro yacu aheruka ibyumweru bibiri bishize cyangwa bitatu, igihe nagiraga amateraniro, twavuga ko hagati aho mu gihe mukirimo murahindura impapuro, amateraniro azatangirira muri Shautauqua ku itariki ya 6. Noneho dutegereje ibihe byiza Middletown, Ohio. Mwebwe mufite ibiruhuko byanyu bya vuba aha, muzaze, kandi hari inkambi nini iburyo bwuruzaho. Twe ubutumwa bwose mwigeze kumva, abo bose bari hakurya no hakuno y'umugezi, ababwiriza butumwa buri gitondo, bose amanywa nijoro, bose rero bateranira hamwe ni ibibuga binini cyane kuruta Silver Hills inshuro nyinshi, kandi ubwo ni ahantu hanini dushobora gushyira abantu hagati y'ibihumbi 8 n'10, kandi buri gihe iba yuzuyemo abantu benshi. dufite ibihe byiza muri Ohio. Noneho umusaza mwene data Kid nagiye kumusengera ejo bundi mu gitondo. Mwese murabyibuka mbibabwira mu byumweru bitatu bishize, muganga yamuhaye amasomo 24 yo kuba akiriho. Yarahagurutse kandi ari kubasha kugenda. Yasubiyemo ibyanditswe, indirimbo atashoboraga kuririmba. Narinjiye ndamureba ejo bundi mu gitondo, iyo sharupe ntoya yitwikiriye. Navuye hano ngiye hafi amasaha 3 cyangwa 4 ku munsi kugira ngo nshobore kumugeraho. Bavuze ko yagombaga gupfa uwo munsi azize kanseri ya prostate. Umugore we w'igiciro unanutse ukuze yakoraga isuku agahemba amasantime 50 ku munsi. Ibyo ni mbere y'uko bucya. Kugeza nimugoroba amafaranga ibiceri bikaba 50 kugira ngo umugabo we agume ku murimo nk'umuvugabutumwa. Yabwirije mu bubyutse mu gihe cy'ibyumweru bibiri, yakira amaturo abona amasantime 80. Ariko nabonye bicaye hariya mu gitondo bombi babiri batoye bakuze, abo bashakanye batoya, ahubwo bicaye hariya na sharupe ye hejuru y'ibitugu bye, hamwe n'umwe mu bo yabwirije ufite imyaka 92 nk'uko arabagirana afite umucyo ari umupantekote wuzuye, yicaye hariya. Murabizi, nanjye ndavuga nti murazi mwe abasaza bicaye hano mutegereje gusa kubwato buza. Ibyo aribyo byose, akazi kabo, ibyo bagezeho byose, intego bagezeho kandi biteguye noneho kujya mu bisubizo byabo. Nabwiye mwene data Chev, mbibwira na mwene data Kidson, Kid, muri icyo gitondo nti muzaba muri mu materaniro ya Chautauqua. Yarahamagaye ejo aravuga ati nzaba mpari mwene data Branham. Ni byiza, amateraniro menshi yo mu murimo wanjye mushya arimo aragendaza. Mwene data, mwene data w'umubatista uhagaze hano, umukobwa w'inkumi yari ameze nabi, maze ndamubwira nti nguhaye umukobwa wawe kubw'umwami Yesu. Ejo bundi ageze mu rugo asanga yakize, ari hano muri iki gitondo wo kubatizwa no gukomeza urugendo. Kandi umugabo umwe, mwene data Sosman, inshuti yanjye yo muri Canada, nyirabukwe we yari amerewe nabi. Nuko ndavuga nti nugerayo urasanga nyokobukwe neza mu rugendo rwe rwo gukira, ameze neza. Nuko byari bimeze, kandi gusa abantu barimo barinjira, ubu biracyari mu bwana bwabyo, birimo biragenda biza. Ariko turateganya ibirenze ibyo byinshi cyane hejuru y'ibyo byose. Turi mu bihe bibi kandi byanjye, ariko mu masaha y'ubwiza. Noneho mwafashe Bibiliya zanyu kubwo gusoma igice cya 8 cya Samweli, kandi yasezeranyije Jane kuguma hano ngo afate amajwi asigaye. Nibwo twari dutangiye mu materaniro yacu. Ariko abantu banga kumvira Samweli, baravuga ngo biramaze, turashaka umwami wo kudutegeka kugira ngo natwe duse n'andi mahanga, umwami wacu ajye aducira imanza, ajye atujya imbere aturengere mu ntambara zacu. Nuko Samweli amaze kumva amagambo y'abo bantu bose, nuko abisubiriramo Uwiteka uko bingana. Uwiteka asubiza Samweli ati wumvire ubimikire umwami. Nuko Samweli abwira Abisirayeli ati umuntu wese asubire mu mudugudu w'iwabo. Noneho niba ngomba kugerageza guhitamo muri ibi muri iki gitondo, icyo nakwita nk'umutwe mu minota mike iri imbere, ndashaka guhitamo uvuga ngo umwami wanzwe. Cyari igihe nko mu bihe byose abantu ntibigeze bifuza ku Imana ibayobora. Bashakaga inzira zabo z'ubuyobozi. Kandi inkuru muri iki gitondo, noneho mu gihe muri bugere mu rugo rwanyu byaba byiza muyisomye yose. Hari mu gihe cya iminsi ya Samweli, umuntu w'Imana, umuhanuzi, kandi yari umuntu utabera n'umuntu mwiza wubahwa uzwi neza. w'ukuri kandi w'inyangamugayo imbere y'abantu, utigera ubashuka kandi nta kindi yababwiraga usibye gusa uku ni ko Uwiteka avuze. Ariko ubwoko bwari bwarageze ahantu bushaka guhindura iyi gahunda. Barebeye ku Bafilisitiya n'Abamareki, Abamori, Abaheti n'andi mahanga yo ku isi, kandi bari babonye ko bafite abami babategeka bakabayobora bakarwana intambara zabo n'ibindi. Kandi ibi byasaga nk'aho Isirayeli yashakaga kwisanisha n'abo bami ndetse n'abo bantu, ariko ntibigeze biba mu bihe ibyo ari byo byose ibitekerezo by'Imana ku bantu bayo ko bakora nk'abatuye isi cyangwa gutegekwa cyangwa kugenzurwa nk'abatuye isi. Ubwoko bw'Imana nk'uko bisanzwe bwabaye abantu badasanzwe, abantu batandukanye bahamagawe bitandukanije, kandi noneho batandukanye rwose mu bikorwa byabo, mu buryo bwabo, mu buryo bwabo bwo kubaho kuruta uko abantu bo ku isi bafite irari ryabo ku bintu n'ibindi byose bakora. Byahoraga igihe cyose binyuranye n'ibintu abatuye isi bifuza. Maze noneho Abisirayeli baza kureba Samweli baravuga bati, noneho urashaje kandi abahungu bawe ntibagendera mu nzira yawe, kubera ko ntibari ab'ukuri nka Samweli, baryaga ruswa kandi bagatwara amafaranga. Maze baravuga bati, Samweli, abahungu bawe ntabwo bameze nkawe, turashaka rero ko uhaguruka ukadushakira umwami ukamusiga amavuta ukatugira abantu nk'abandi bantu bo ku isi. Samweli agerageza kubabwira ko ibyo bintu bitari kubakorera. Aravuga ati, nimukora ibyo muzi ikintu cya mbere muzabona ko azahamagara abana banyu bose akabavana mu ngo zanyu, maze akabahinduramo abasirikare bakiruka imbere y'amagare ye bitwaje ibirwanisho n'amacumu. Ntabwo ari ibyo gusa, ahubwo azabahamagarira abakobwa banyu gukora imitsima na keke bayikure kure yanyu kugira ngo ayigaburire ingabo. Nuko aravuga ati, hirya y'ibyo byose azabaka imisoro runaka, ingano zanyu n'ibyo mwinjiza byose, azasoresha ibyo byose kugira ngo amadeni amwe n'amwe ya leta n'ibindi n'ibindi byishyurwe. Aravuga ati, natekereza ko mwese hamwe murimo gukora amakosa, ariko igihe abantu baravuga bati, ariko turacyashaka kumera nk'abandi bantu, hariho ikintu cyerekeranye n'abagabo n'abagore bifuza kumera nk'abandi, kandi hariho umuntu umwe gusa wabayeho ku isi watubereye urugero, kandi uwo ni we wadupfiriye twese, Umwami n'Umukiza wacu Yesu Kristo. Yatubereye urugero rwiza rw'ibyo tugomba kuba buri gihe mu murimo wa Data no gukora ibikwiriye. Kandi uburyo bwose Samweli yageragezaga kubyemeza abantu bakomeje kumwanga amanywa n'ijoro, turashaka umwami, turashaka umuntu, turashaka umuntu twavuga tuti uyu ni we muyobozi wacu. kandi ibyo ntibyigeze biba ubushake bw'Imana. Ntabwo wigeze wuba ubushake bw'Imana cyangwa ntibizigere wuba ubushake bw'Imana kugira ngo umuntu ategeke undi muntu. Imana ni itegeka umuntu. Imana ni umutegetsi wacu, umwami wacu. Kandi uyu munsi ni akaga cyane ndetse cyane kubera ko umuntu n'uyu munsi aracyafite icyo gitekerezo kimwe. N'uyu munsi basa nk'aho badasobanukirwa ko Imana iyobora mu gutegeka umuntu, aho kuba umuntu utegeka undi. Noneho rero bahitamo umugabo witwa Sawuli, umuhungu wa Kishi. Kandi yari umuntu uzwi, umuntu wubahwa. Ariko yari ameze neza nk'uko abantu bashaka, kubera ko yari umuntu w'igihagararo cyiza, muremure, wubashwe, igihagararo cy'umugabo. Ibyanditswe bivuga ko yari afite umutwe n'ibitugu biri hejuru y'umuntu uwo ari we wese muri Isirayeli. Yasaga n'umwami kandi yari mwiza mu maso. Yari umuntu mwiza kandi udasanzwe. Noneho uwo ni we muntu abantu bakunda gutoranya uyu munsi. Abantu ntibasa nk'abanyuzwe n'uburyo Imana yashyizeho itorero ryayo. Kugira ngo riyoborwe kandi rigengwe n'Umwuka Wera, bashaka umuntu runaka, amadini amwe, abantu bamwe bayobora itorero. Uburyo ntibashobora kwishyira rwose mu biganza by'Imana ngo babe abanyamwuka, bayoborwe n'Umwuka Wera. Bashaka ko hari umuntu ubahagararira mu iyobokamana, umuntu uzababwira uko babigenza n'ibindi bijyanye nabyo. Rero uyu muntu yasaga nk'aho akwiranye n'uwo mwanya neza neza, kuko yari umuntu w'umunyabwenge cyane. Kandi ni kimwe rwose n'uyu munsi. Dukunda guhitamo abantu nk'abo ngo bagenzure amatorero yacu, ngo bagenzure itorero ry'Imana. Nta kintu navuga cyo kubirwanya, ariko gusa kugira ngo ntange igitekerezo cyanjye. Ntabwo ari byo, ntabwo ariko byari bimeze, kandi ntibizigera biba ubushake bw'Imana ko byamera bityo. Imana niyo igomba kuyobora ubwoko bwayo, kuyobora buri muntu. Noneho dusanga uyu muhungu wa Kishi, umuntu ukomeye n'igihagararo cye, yasaga nk'aho abereye abantu, ku buryo umwambaro we wagombaga kuba usa neza wambaye, n'ikamba ku mutwe we rikaba hejuru y'abandi bantu bose uko yagendaga. Byagombaga kuba umutungo nyawo mu bwami bwa Isirayeli, kubera ko abandi bami bari bo mu yandi mahanga bashoboraga gutekereza bati, murebe mbega umugabo. Ni gute bashoboraga gutungura urutoki bakavuga bati, murebe hano, mbega ukuntu dufite umuntu ukomeye, murebe ukuntu dufite umuntu ukomeye utuyobora. Kandi birababaje kubivuga, ariko mbega ukuntu ari ukuri muri iki gihe hamwe n'amatorero. Bakunda kuvuga bati, pasiteri wacu ntabwo ari umuntu ufite ibitekerezo biciriritse. Ni umuntu ukomeye, yarangije muri Hartford cyangwa mu ishuri rikomeye rya teolojiya. Afite impamyabumenyi enye ahanahanaha, kandi ni umuhuza mwiza cyane mu bantu. Ibyo byose bishobora kuba byiza kandi bifite umwanya wabyo, ariko inzira y'Imana ku itorero ryayo ni iyo kuyoborwa n'Umwuka Wera, n'Umwuka wayo.
We have this great denomination that we belong to.
Ariko bakunda kuvuga bati dufite iri dini rikomeye turimo. Twatangiye kera mu minsi ya mbere y'ubuhanga. Igihe twari muri bake. Abantu bake cyane. Kandi bato. None ubu twarakuze kugeza aho hantu. Turi mu madini magari ahari. Dufite amashuri meza n'abakozi b'Imana bize neza. Dufite imbaga y'abantu bambara neza. Kandi abanyabwenge bakomeye mu mujyi baza mu idini ryacu. Kandi dutanga imfashanyo. Kandi dukora ibikorwa byiza n'ibindi byose. Kandi nta kintu na kimwe Imana imfashe kugira ngo navuge ijambo na rimwe ryo kubirwanya. Kuko byose ni byiza. Ariko nyamara si ubushake bw'Imana k'umuntu agomba gutegeka undi muntu. Imana yohereje ku munsi wa Pentekote Umwuka Wera gutegeka mu mitima y'abantu no gutegeka mu buzima bwabo. Ntabwo byagenewe umuntu ko ayobora undi muntu. Ariko dukunda kubivuga. Ni ibintu byiza cyane igihe dushoboye kuvuga ko turi mu muryango ukomeye. Uri umukristo? Nuko nko nageze kuri iyi nyandiko. Ubwo nari ndi mu bitaro. Kuko nabazaga umwe nti, uri umukristo? Mbarizwa hanaha. Uri umukristo? Mbarizwa ahanaha. Umuforomokazi muto yinjiye mu cyumba cy'uburiri aho nasomaga Bibiliya. Kandi yari umuforomo mushya kuri etaje yo hasi. Nuko aravuga ati, umeze ute? Aravuga ati, nizera kuri Revera Branham, uri hano kugira ngo upimishe umubiri. Ndavuga nti, ndiwe. Maze aravuga ati, nshobora kukanda umugongo bigatuma wumva umerewe neza nkoresheje alukoro. Maze ndavuga nti, ushobora kubikora. Mu gihe yarimo kunkanda umugongo, arambaza ati, ni irihe dini ubarizwamo? Ndavuga nti, oh, mbarizwa mu idini rya kera cyane kuruta ayandi yose. Maze arambwira ati, iryo dini ni irihe? Ndavuga nti, ni rimwe ryatangiye mbere yuko isi itangira. Kandi oh, aravuga ati, ngwiki, sinekereza ko iryo ngiryo naba ndiza. Aravuga ati, ngiye mbarizwa mu itorero runaka. Ibyo ni ryo uri kuvuga? Ndavuga nti, oya madamu, ibyo uri kuvuga ryatangiye mu myaka 200 ishize. Ariko iri shyirahamwe ryatangiye igihe inyenyeri zo mu ruturuturu zaririmbiraga hamwe. Kandi abana b'Imana bavuze induru bishimye. Ngo babona gukuza k'Umukiza uje gucungura abantu. Yahise areka kunkanda umugongo. Nuko ndunama gato hejuru muri ubu buryo kugira ngo umudamu ashobore kunkanda. Kandi yaturukaga hafi ya corridor hepfo aho. Twabanje kuganira. Nuko aravuga ati, mugenzi wanjye, namye nizera ko niba Imana yarigeze kuba Imana, ikiri Imana n'uyu munsi, nk'uko yari imeze mu minsi ya kera. Aravuga ati, nubwo itorero ryanjye rihakana byimazeyo ibyo, ariko njye ndizera ko ari ukuri. Maze namubwira nti, nture kure y'ubwami bw'Imana, mukobwa muto. Aravuga ati, niba yarigeze kuba Umukiza, none se n'ubu ntikiri Umukiza? Ndavuga nti, niko ikiri rwose mushiki wanjye. Ariko umuntu arashaka gutegeka kandi gutegeka umuntu. Kandi n'umuntu nawe arashaka ko undi muntu amutegeka. Ntashaka ko Imana ari imutegeka. Yari umuhungu wa Kishi, Sawuli, mu izina rye, yari igisubizo cy'ibyo bashakaga. Umuntu ukomeye w'icyubahiro. Kandi yashoboraga kubayobora ku rugamba rwabo n'ibindi. Ariko n'ubundi ntabwo yari yo nzira y'Imana yo gukora ibintu. Imana yashakaga ko uwo muhanuzi wizerwa wayo ushaje abayobora, akababwira amagambo yayo. Noneho uyu munsi mu gihe cy'itorero ryacu rikomeye tubamo, twe ndatekereza kandi ibi ndabyizera n'umutima wanjye wose ko twagiye rwose mu buryo butandukanye n'ibyo Imana byigeze gukora. amagambo ya nyuma y'umukiza wacu muri Mariko 16 yaravuze ati, mujye mu bihugu byose mwigishe ibyaremwe byose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azashirwaho iteka. Kandi ibimenyetso bizagendana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, kandi nibafata inzoka cyangwa niba mu kintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, kandi niba yandika ibiganza ku barwayi bazakira. Nta muntu n'umwe, nta muhungu wa Kishi cyangwa undi muntu uwo ari we wese ushobora gukora ibyo hanze y'ubuyobozi bw'Umwuka Wera. Ariko twakoze amashuri, dukora amaseminari, tunakora amashyirahamwe kubwo kunyurwa no kumera nk'isi yose. Noneho Umwuka Wera wahoze ari umuyobozi muri iki gihugu. Iri shyanga ryahoze riyobowe ubwo ryagarukaga igihe bandikaga itangazo ry'ubwigenge, kandi hari hariho intebe y'inyongera yari yashyizweho ngaho. Nta kintu na kimwe gishidikanywaho mu bitekerezo byanjye, uretse ko gusa uwari umwana w'Imana wari wicaye kuri ayo meza. Iki gihugu cyubakiwe ku mahame y'ubwisanzure bwo kwemera n'ubwisanzure kuri bose no ku ishingiro ry'ijambo ry'Imana rihoraho. Ariko ibyo twarabyangije: politiki, twatoye abagabo muri ayo, kugura no kugurisha, n'amasezerano y'ibinyoma, kugeza igihugu cyacu na politiki yacu na demokarasi yacu biranduye cyane, kugeza igihe izaba ihujwe na gikomunisiti n'ubwoko bwose bw'inyigisho z'ubuyobe. Kandi inshuro nyinshi duhamagarirwa ibihe byo gusenga ishyirahamwe ry'ibihugu rihuye na hariya cyangwa kugira ibiganiro. Kandi rimwe na rimwe mu gihe gikomeye vuba aha, nta n'igihe kigeze gisabwa cyo gusenga. Ni gute tuzajya dukemura ibibazo tutarinze gusenga? Ni gute dushobora gutegereza ku isi yose gukora ikintu cyose tutayobowe n'Umwuka Wera? Ariko reka mbivugane urukundo kandi nubaha igihugu cyacu n'ibendera ryacu na Repubulika rihagarariye. Kwanza umuyobozi wacu Umwuka Wera, kandi binyuze muri politiki yangiritse yazanye abantu bafite ibitekerezo bibi. Niba kandi mutarebye neza, bagiye gukora rimwe mu makosa akabije cyane kurusha ayo bigeze bakora ubu ngubu. Ni ukubera ko abaturage bifuza ko abantu babategeka. Ibyo dukeneye mu murwa mukuru w'izi Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka perezida, ibyo dukeneye muri Kongere, ibyo dukeneye mu byuma by'ubutabera, ni abantu begura Imana ubuzima bwabo, wuzuye Umwuka Wera kandi bayobowe n'Imana. Ariko aho guhitamo ibyo, duhitamo abagabo bafite ubwenge, abagabo bafite ishusho yo kubaha Imana bagahakana imbaraga z'Imana, abantu batemera ko Imana ibaho ndetse rimwe na rimwe babikurushaho ngaho. Twabinjiye muri politiki yacu z'igihugu cyacu, ntabwo ari ibyo gusa, ahubwo no mu matorero yacu. Amatorero yacu yarangiritse ashingiye ko twe mu guhitamo abungeri bacu batuyobora twagiye mu maseminari maze duhitamo abo bantu b'ibihangange bikomeye mu by'ubwenge, abantu bafite ubwenge buhebuje mu bitekerezo, abantu bafite za buruse kandi bazi kuvanga bikomeye abantu, kandi n'abantu bakomeye mu mibanire n'abaturanyi. Ibyo ntacyo mfite nyabivugaho. Abagabo bineza mu buryo bwabo bwo kugenda, bitonda mu buryo bwabo bwo kubaho n'uburyo bitwara mu bandi bantu no mu bantu, abantu bakomeye mu mirimo yabo. Ibyo ntabwo mvuze ko ari bibi. Imana imbababarire, umwuka wanjye wo kuba mu binka gutyo, ariko biracyaza, ntabwo ari ibyo Imana yaduhitiyemo. N'ubuyobozi bw'umwuka wera, Kristo mu mutima w'abantu. Benshi muri abo bantu b'abanyabwenge bahagaze ku gicaniro cyacu bahakana ko umwuka wera ubaho. Benshi muri bo bahakana ko hariho gukira indwara guturuka ku Mana n'imbaraga z'umwuka. Nasomaga inkuru, ndizera ko ari ejo, uruhererekane rw'ibinyamakuru byanditswe na Jack Cole, nyakwigendera Jack Cole, umwe mu bona yoboye ku mwami Yesu, wari umuntu w'intwari w'agaciro mu gihe cye, kandi yahamagariwe kubazwa hepfo aho ngaho muri Florida, kubera ko gusa yasabye umwana muto gukunda insimburangingo mu maguru ye. Maze ngo atambuke imbere, kandi nyuma yo kubikora gutyo, umwana yaratambutse aho ku rubuga agenda nk'ibisanzwe, hanyuma agwa ageze kuri nyina. Ibyo byari iby'umwanzi wa Kristo yateguye. Uwo mugore muto n'umugabo we bazanye mwene data w'intwari mu nkiko z'igihugu. Kandi igihe buri torero ryakagombye kuba ryarahagaze kuri mwene data Jack, mu gihe umuntu wese w'itorero uvuga izina rya Yesu Kristo yari akwiye guhagarara iruhande rwe ashize amanga. Ariko umuntu wese wambaza izina ry'umwami Yesu yari akwiye gupfukama agasenga. Ariko mu mwanya w'ibyo, mu mitwe y'inkuru mu binyamakuru, rimwe mu madini yacu akomeye ryavuze ko bifatanyije n'abatemera Imana mu kwamagana no gufunga mwene data Jack Cole. Mushobora kwiyumvisha ukuntu itorero ryiyitirira izina rya Kristo ryifatanya n'abahakanamana gucira w'iteka umuntu wubaha Imana wagerageje n'umutima we wose guhagarara kuri Bibiliya? Ariko barabikoze. Hanyuma mwene data Gordon Lindsay yari yagiye kumutabara, kandi igihe umucamanza utizera yavugaga ngo uyu mugabo ni umuriganya, kuko yabwiye umwana gukuramo insimburangingo akamwohereza aho ngaho ku kibuga. Akavuga ko yari yakize, kandi abeshya, maze agakora ikintu kinyuranye n'itegeko rya muganga. Nuko rero afite urubanza rumushinja. Bwana Cole arahaguruka maze aravuga ati, mugenzi, ndamagana ayo magambo. Imana yakirije uwo mwana. Umucamanza aravuga ati, nabaza umuntu uwo ari we wese muri uru rukiko niba ayo magambo yaba ari impamo, ko Imana yabasha gukiza umuntu ku ruhande rumwe ikamureka ku rundi ruhande agahita arwara. Niba ayo magambo ashobora kwemezwa na Bibiliya, noneho ndaza kwemeza ko Bwana Cole afite uburenganzira ku byo avuze. Nuko umukozi w'Imana arambura ikiganza maze aravuga ati, nyakubahwa, ese nshobora kubivugaho? Umucamanza aravuga ati, ngaho vuga. Uwo mukozi w'Imana yarahagurutse maze aravuga ati, umunsi umwe hari nijoro ku nyanja irimo irahorera, igihe ubwato buto bwari bugiye kurohama, ibyiringiro byose byo kurokoka byagiye. Babonye Yesu, umwana w'Imana, aje agenda hejuru y'amazi. Umwe mu ntumwa witwa Petero aravuga ati, niba ari wowe mwami, nyemerera ngusange ngendera hejuru y'amazi. Nuko akomeza avuga ati, umwami abwira iyo ntumwa Petero ati, ngwino. Hanyuma asohoka mu bwato nyakubahwa, agenda neza nka Yesu, agenda hejuru y'amazi. Ariko igihe yagize ubwoba atangira kurohama ataragera kuri Yesu. Umucamanza aravuga ati, urubanza rurarangiye. Dukeneye ubuyobozi bw'Umwuka Wera, ntabwo dukeneye abanyabwenge. Sawuli mwene Kishi agirwa umutware w'abaturage, atwara abantu 2,000. Yonatani afata 1,000. Yonatani aramanuka ajya mu birindiro, maze anyije igitero cy'Abamoni. Abamoni kandi igihe yari amaze kubanesha, Sawuli avuze impanda aza ati, murabona ibyo Sawuli yakoze? Atangira kwishyira hejuru. Mu gihe umuntu amaze kubona impamyabumenyi y'ikirenga mu by'ubumana, cyangwa akagira akantu gato kiyongera ku izina rye, ahita ahinduka akanya cyangwa kera umuntu uzi byose. Abantu b'Imana ni abantu bicisha bugufi. Ubwoko bw'Imana ni ubwoko bwicisha bugufi. Igihe ubonye abantu bavuga ko bakiriye Umwuka Wera, maze bagatangira kwitandukanya, bisa n'aho badafite ukwizera, bakagenda bagerageza kuba ikindi kintu batari cyo. Muzibuke ibi, ntabwo uwo barakiriye Umwami Yesu. Noneho tubona ko umwanzi yinjiye, kandi yari agiye kwinjira mu gatsiko gato k'ubwoko bw'Imana, kandi agiye kunoguramo ijisho ry'iburyo rya buri muntu. Icyo umwanzi ahora agerageza gukora ni ukunoguramo amaso nibura 2, niba bishoboye, kugira ngo abantu badashobora kubona ibyo bakora. Nibyo Satani agerageza gukora uyu munsi kuri buri mukristo, agakuramo amaso yawe mu buryo bw'umwuka, kugira ngo bashobore gukurikira gusa ibintu by'ubwenge, maze ntibumve Umwuka Wera abayobora. Noneho rero igihe bakoze ibyo, igihe gutsindwa gukomeye kwaje, Sawuli yabaze ibimasa 2 binini abyoherereza abantu bose. Kandi nabifuriza ko mubona ibingibi hano. Igihe Sawuli yoherezaga ibice by'ikimasa muri Isirayeli yose, akavuga ati, umuntu wese uteza kwikira Samweli na Sawuli, mumureke azamera nk'iki kimasa. Muri kureba ukuntu mu buryo bw'uburiganya yagerageje kwigaragaza hamwe n'umuntu w'Imana, ni gute mbega ukuntu bitari ibya gikristo? Ubwoba bw'abaturage bwatewe na Samweli, ariko Sawuli yasabye abantu bose kumukurikira kuko batinyaga Samweli. Nimureke bakurikire Samweli na Sawuli. Ni kangahe uyu munsi twabyumvise? Turi itorero rikomeye, turi itorero rya Kristo, turi itorero ry'Imana, turi ibi n'ibi. Bituma abantu bagira ubwoba, bakibwira ko mu by'ukuri ari bwo Imana ikora, kandi ntibashaka ubuyobozi bw'Umwuka Wera. Byaruta bagahitamo gukurikira abagabo nk'abo kuko bakunda kubaho ubuzima bwabo bwite, bakunda kwizera ibyo bashaka kwizera. murabibona umwuka wera n'umucamanza wacu. Imana ntizigera iduha papa cyangwa umwepiskopi cyangwa umuntu uwo ari we wese ngo atubere umucamanza. Umwuka wera, umuntu w'Imana mu buryo bw'umwuka wera, ni umucamanza wacu n'umuyobora. None se kubera iki ari uko bimeze? Nyamuneka mumbabarire mwumve iyi mvugo idahwitse kandi rwose mu by'ukuri isa n'idasobanutse. Ntabwo nshaka ko mwumva ko nshaka kuba mubi. Ndi kubivuga kubera urukundo. Ariko umwuka wera uvuga ko ari bibi ko abagore bacu bogosha umusatsi, kandi bibi ko abagore bacu bambara amakabutura n'amapantaro no gusiga iminwa no mu maso bakoresheje amarangi. Umwuka wera uvuga ko ari bibi. Ariko turashaka abantu baza kutubwira ko byose ari byiza. Igihe cyose tuzakurikira njye na Samuel, bakunda kubaho mu minsi itandatu uko bishakiye, bakajya mu rusengero ku cyumweru mu gitondo, kandi umunyeshuri urangije kaminuza y'ubwenge ufite impamyabumenyi nyinshi ashobora kuvugana nabo ku kibwiriza gito cyiza, harimo urwenya ruke ku buryo byagera mu matwi yabo bikabashimisha, haza gahunda zimwe za filime cyangwa televiziyo, noneho akabavugira isengesho ho gato. Maze akabohereza mu rugo hamwe n'ubwoko bw'umutekano basa naho bihagije kuko bakoze iyobokamana ryabo. Ubwo ntabwo ari ubushake bw'umwuka wera. Umwuka wera urashaka ko mubaho mwubaha Imana iminsi yose mu cyumweru na buri joro, mukitandukanya n'ibintu by'isi. Ariko itorero ntiribishaka. Bashaka umuntu runaka uzaza ushobora gusobanura Bibiliya mu buryo bashaka kuyumva. Ntibashaka kumva ijwi ry'umwuka wera rivuga binyuze muri Bibiliya. Benshi muri bo bashaka kuvuga ngo iminsi y'itangaza yararangiye. Ibyo nicyo bikiri igitabo bantu. Bashaka kuvuga bati nta mwatizo w'umwuka wera ubaho. Abantu ntibashaka gukora ibitandukanye n'iby'isi yose ikora. Ntabwo bashaka kujya mu muhanda bakaragiye mu maso, kandi nabo bagabo ngo bafite mu maso heza badafite segereti mu kanwa kabo, n'isegereti n'inkono y'itabi n'ibintu abagabo bakora, kandi abagore bifuza ko umusatsi wabo ukatwa ukaba mugufi n'imyenda ikaba migufi no kwerekana imiterere yabo n'ibintu bashaka. Bo bashaka abagabo bazababwira bati ntacyo bitwaye. Noneho rero hari irindi joro, hano haje umugabo arambwira ngo kubera ko nabwirije kurwanya bene ibyo bintu, idini rikomeye hafi batanu muri bo bavuze ngo tuzahunga mwene Leta Branham maze twe kongera kugira ahandi duhurira, uzahitemo guhagarika izo kaseti no kuzisaba imbabazi cyangwa tuguhunge. Ndavuga nti nzahagarara ku ruhande rw'ijambo ry'Imana. Niyo bisaba ibintu byose mu buzima bwanjye, nzagumana n'ijambo. Kandi ndavuga ati noneho ntabwo ukomeye guhagarika kaseti iriya. Ndavuga nti sinigeze mbwiriza ikintu icyo ari cyo cyose mu buzima bwanjye kinteye isoni. Nta kasete n'imwe nzahagarika cyangwa inyandiko n'imwe. Ngumana n'ibyo umwuka wera avuga. Mbaho ku bwawo kandi nkafa ku bwawo. Ntabwo ndimo ndagerageza kwivugaho ubwanjye, ariko ndagerageza gusa kubaha ikigereranyo cy'ibiriho. Rero muzabireba kandi mubyumve. N'abantu bashaka kuyoborwa n'abantu. Ntibashakaga Samweli. Mbere yo gusiga amavuta umwami Samweli, nako ahubwo umwami Sawuli murambabarira, Samweli yarongera abasanga. kandi igiye kuvuga mu mvugo nk'iyo yari gukoresha uyu munsi. Mushobora kubisoma. Yaravuze ati, ni ikihe kibazo mufite kuba Imana yababera umwami? Dore ntabwo tubona Imana. Nimurebe, ninjye ubihagarariye. Samweli aravuga ati, hari igihe nigeze mbabwira ikintu kitari ukuri? Hari ikintu naba narahanuye kitigeze gisohora nk'uko navuze ko cyari kuzaba? Sinabwirije ijambo ry'Uwiteka? Noneho ndababaza, hari ubwo nigeze mbasanga nkabasabiriza amafaranga? Hari icyo nigeze mbatwara? Hari ikindi kintu nigeze mbazanira usibye gusa kuzana ijambo uko ni ko Uwiteka avuze? Ndetse n'Imana ikabihamiriza igihe cyose ko ari ukuri, kandi yohereje inkuba n'imvura. Muzi ibyanditswe mwimuhana mu rwego rwo kwerekana ko Samweli yari akanwa k'Imana, kandi nk'uko Samweli yabigaragaje neza, uyu munsi Umwuka Wera, Umwuka Wera n'akanwa k'Imana kavuga neza neza ibyo Bibiliya ivuga, kizera gusa ibyo Bibiliya yavuze, ntuzatandukana nabyo na rimwe. Ariko bashakaga umuntu ushobora kubabwira ibinyuranye. Abantu ntibashoboraga kuvuga ko ubuhanuzi bwa Samweli butari butunganye. Maze baramusubiza bati, Samweli, ibyo wavuze byose mu izina ry'Uwiteka, Uwiteka yabisohoje nk'uko wabivuze. Nta nenge n'imwe bifite. Ntabwo wigeze udusanga ngo udusabirize amafaranga. Warishyushye wowe ubwawe. Ntabwo wigeze usaba kugukorera ikintu gikomeye kikwerekeyeho. Wizeye Imana yawe kandi yaragukijije muri byose, kandi amagambo yawe n'ay'ukuri. Ibintu byose wavuze mu izina ry'Uwiteka byabaye nk'uko wabivuze. Ariko nuko bimeze bityo, turashaka umwami. Mushobora kubona uko kwitandukanya? Ese mushobora kubibona ayo mayeri ya Satani ashobora gukora ku muntu? Aho kwiyegurira byuzuye Umwuka Wera ngo mutege amatwi uku ni ko Uwiteka avuze ku buzima buboneye, imico idahumanye, ku buzima butandukanye, ubwoko budasanzwe, igihugu cyera, ubwoko budasanzwe, bahisemo kwihuza n'isi bagakora nk'isi, bakajya mu matorero amwe avuga ngo noneho kora gutya hanyuma wikomereze. Mushobora kubona ibyo ari byo? Baravuga bati, nta kintu kibaho gisa nko gukiza indwara. Umubatizo w'Umwuka Wera yari yo ntego y'itorero. Mu yandi magambo, noneho Imana yafashe abantu ikura Umwuka Wera mu itorero, irareka amadini araryubaka. Nta na rimwe nta kintu nk'icyo kigeze kibaho. Umwuka Wera, ijambo ry'ukuri, ryagombaga kubayobora kugeza igihe Yesu azazira. Ariko ubwo ni bwo buryo ryanyuzemo. Sawuli yageze ku butegetsi, yabonye abayoboke benshi. Yari afite intwaro nziza, yari afite abaririmbyi, yari afite ingabo, kandi afite amacumu. Yarushaga ubwiza amahanga yose, kandi yabayoboye muri demokarasi. Ibyo byari birenze ikintu icyo ari cyo cyose umuntu yigeze yumva. Kandi nibyo rwose amadini yacu n'amatorero yacu yakoze uyu munsi. Dufite inyubako z'itorero nini ku isi. Dufite abantu bambara neza kurusha abandi bose ku isi. Dufite amaburuse asoma ayandi yose ushobora kubona, kimwe n'abagabo batojwe na Sawuli washoboraga kwitwaza icumu kandi bashoboraga kurikoresha no kuriyobora kugeza ubwo amahanga batinye. Bari abantu batojwe, kandi bose. Ariko umunsi umwe hageze igihe haza ikintu cyo guhangana nawe. Kandi ibyo byarenze ingabo za Isirayeli kugeza aho bahagaze bakajya bahinda umushyitsi mu nkweto zabo. Goliyati yarabahinyuje ati, ni Imana yanyu iri uko muvuga kwiri, mwatojwe neza kuruta abandi bose. Maze arabakabiriza, ntibari bazi icyo gukora. Intwaro zabo nziza zisongoye ntizagize icyo zikora. Amacumu yabo ntiyari bubashe gukora. Hariho ikintu batigeze bumva mbere, cyari kirimo kiraba. Kandi hamwe no guca bugufi kose no gutinya Imana no kuyiha icyubahiro n'urukundo n'ubusabane bwa Gikristo, mvuze ibi. Nasomye ejo bundi mu binyamakuru byo muri Afurika aho uriya muhungu wa Kishi uhangana n'ivugabutumwa ryacu, igihe uwo muyisilamu yahagurukaga akarwanya Billy Graham, yaravuze ati, niba Imana yanyu ari Imana, reka ikize abarwayi nk'uko yavuze ko izabikora. Kandi mwene Kishi n'abandi basirikare bose baricecekeye bava mu gihugu batsinzwe, biteye agahinda. Imana yacu ni Imana. Dufite amatorero yacu meza, dufite ivugabutumwa ryiza, dufite abaririmbyi bahembwa, dufite amakorari meza, inyubako ndende mu gihugu, dufite abagabo beza, amafaranga menshi, dufite abanyabwenge, dufite teolojiya kugeza aho dushobora kubwiriza, dushobora no kuvuga, dushobora kuvuga ubutumwa no kwigarurira abantu. Kandi hinjira buri mwaka amamiliyoni y'abantu bahindutse bakaza mu itorero. Abaririmbyi bacu bahembwa. Ivugabutumwa ry'ubwenge ntibazi guhangana n'ikibazo nk'icyo. Ntacyo babiziho, ntacyo bazi ku mbaraga zayo zo gukiza, umubatizo w'umwuka wera, w'imbaraga zishobora gufata igishusho cy'umugabo upfa yishwe na kanseri kikamurekura. Ntacyo babiziho, ntabwo bahuguwe muri urwo rwego. Nka Sawuli n'itsinda rye ryakozwe n'abantu. Ariko reka mbwire ubwoko bw'Imana kandi namwe mwabana mwe, kugira ngo umenye ko Imana itigera ibatererana ngo ibasige nta buhamya. Sawuli ntabyo yari azi, Sawuli ntacyo yari abiziho. Ariko Imana yari ifite Dawidi umwana muto inyuma y'umuzozi ahantu runaka, utaragaburiraga intama ku rumamvu rwa Kiliziya. Yesu yoboraga hafi y'amazi atuje no mu rwuri rutoshye, yitaga ku ntama za se. Kandi iyo hageraga ikintu cyiza umwanzi ngo gifate imwe mu ntama za se, yari azi ko imbaraga z'Imana zagombaga gutabara iyo ntama. Imana iracyafite Dawidi ahantu runaka. Uzi gutabara imwe mu ntama z'Imana icyo bisobanura? Kubw'imbaraga z'Imana. Aracyabimenya byose. Yarizeraga nta kintu na kimwe yari azi ku ntwaro za Sawuli. Nta n'icyo yashakaga kumenya. Nta kintu na kimwe yashakaga mu madini yabo. Ntiyashakaga kwitwaza ibirwanisho bishaje. Yaravuze ati, ntacyo mbiziho, ariko reka ngendane mu mbaraga mfite. Yari yaragaburiye intama za se, yari yaritaye ku nzu, yari yarazihaye ubwoko bwiza bw'ibyo kurya, kandi zabayeho ndetse zirabyibuha. umuntu ntashobora kubaho atunzwe n'umutsima gusa, ahubwo azatungwa n'ijambo ryose riturutse mu kanwa k'Imana rizamutunga. Umwungeri nyawe arazigaburira. Yesu Kristo ko yari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Niba kandi umwanzi afashe mwe mu burwayi, amenye imbaraga z'Imana. Nimwitegereze uwo musore muto Dawidi uhagaze aho, ati uwo musore ni umurwanyi kuva akivuka, kandi kuva mu buto bwe nta kindi azi uretse icumu n'ingabo. Yatojwe neza, ni umuhanga mu bya teolojiya, kandi wowe ntacyo ubiziho. Yaravuze ati nibyo mugenzi, ntacyo nzi ku bijyanye n'amahugurwa ya teolojiya, ariko hari ikintu kimwe nzi, ni uko ari mu mwanzi yinjiye ashaka gufata imwe mu ntama za data. Najyanye n'imbaraga z'Imana ndayitabara, nyigarura amahoro mu buzima bwiza, nayigaruye mu rwuri rwiza rutoshye nishora ku iriba ry'amazi y'urusaro. Imana yangabije intare mu biganza byanjye, ndayica ubwo yatwaraga umwe mu banda b'intama, kandi iranyemerera nica idubu. Uko niko Imana yo mu ijuru ijyana nanjye kwica n'uyu mufilisitiya utarakebwe.
We need leadership of the Holy Spirit.
Dukeneye ubuyobozi bw'umwuka wera. Sinzi iminsi zigaje ku isi, nta n'umwe uyizi. Ejo bundi nari ndyamye mu buriri bwanjye, kandi nari nsinziriye ndota Joseph arwaye, nuko ndamufata kugira ngo musengere. Ikanguka nari mbabaye cyane, ndavuga nti noneho birashoboka ko Joseph agiye kurwara. Nuko naritegereje ahagana imbere yanjye mu gicucu gito kijimye, aho kuba ibara ry'ikigina, kandi cyasaga nk'aho ari njye. Nuko nakitegereza ahagana inyuma yacyo hari umuntu wambaye imyenda yera, kandi yari we. Narebye umugore wanjye kugira ngo ndebe niba ari maso, kugira ngo mwereke niba ashobora kubona ibyerekwa, ariko yarasinziriye. Naravuze nti mbabarira mwami, ariko ubwo ni bwo buzima bwanjye, wakomeje kunyobora mu byo yarakoze byose. Igihe cyose icyo ari cyo cyose cyaba, nakekaga ko hari wowe ubikora, kandi ntahura ko Satani ari we ugerageza kunjyana kure yabyo. Ndavuga nti niyo washobora kunyobora gusa. Kandi ubwo narebaga nabonye isura nziza cyane ntigeze mbona ku muntu. Yari imbere yanjye asubiza amaso inyuma, yarambuye ikiganza cye maze afata icyanjye, nuko akomeza muri iyo nzira. Iyerekwa ritarimvaho rirarangira. Ku cyumweru gishize mu gitondo nari nabyutse kare. Ibyo byabaye ku wa gatandatu iryo yerekwa. Kuri nahoraga mpangayitse buri gihe ntekereza ku gupfa. Mfite imyaka 50, ni igihe cyanjye ntabwo ntekereza ko ari myinshi cyane. Kandi nibajije icyo nzaba ndi cyo muri uriya mubiri wa Teofaniya, umubiri w'ijuru. Ese byaba ari uko nashoboraga kubona inshuti zanjye z'agaciro, maze nkavuga igihu gito cyera gitambutse, maze nkavuga ngo mwene Zenevira azajya hariya, cyangwa ntashobora kuvuga ngo mwaramutse mwene Barnaba, kandi ubwo Yesu azaza noneho nzongera kuba umuntu. Nakunze kubitekerezaho, nari narose ndi iburengerazuba, nuko ndamanuka nyura ahantu hato hari ibihuru, kandi umugore wanjye twari turi kumwe, kandi twari turimo kuroba ubwoko bw'amafi yitwa trout. Narahagaze nuko nkingura irembo, kandi ikirere cyari cyiza cyane, ntabwo byasaga nk'uko bisa hano hejuru y'ikibaya. Byari ubururu n'ibicu byiza byera. Nuko mbwira umugore ndavuga nti tukagomba kuba twarabaye ahangaha kuva kera cyane mukundwa. Yaravuze ati kubw'uburere bw'abana twakagombye kuhaba babire. Ndavuga nti nibyo. Nuko ndabyuka naratekereje nti ndimo kurota cyane, ndibaza impamvu. Narebye hasi mbona aryamye iruhande rwanjye, nuko nzamura umusego wanjye nk'uko benshi muri mwe mwagiye mubikora, nshyira umutwe wanjye kuri ku cyicaro cy'igitanda, maze nshyira amaboko yanjye hano inyuma. kandi nari ndyamye aho nka gutya maze ndavuga nti noneho ndibaza gusa uko bizaba bimeze ku rundi ruhande ubu nujuje imyaka 50 kandi ntacyo nigeze nkora iyaba gusa nabashaga kugira icyo nakora kugira ngo nkorere Uwiteka kubera ko nzi ko ntazapfa kimwe cya kabiri cy'igihe cyanjye cyararangiye nibura cyangwa se ahubwo kimwe cya kabiri cy'ubuzima bwanjye kirarenga niba mbaye wo kugira ngo nganye imyaka n'abantu banjye haracyariho kimwe cya kabiri cy'igihe cyanjye cyashize nuko ndaranganya amaso kandi nari ndyamye aho mpita mbyuka hari nko mu masamuwe ndavuga nti nizera ko ndibuze kumanuka ku rusengero muri iki gitondo niba nasaraye ndashaka kumva mwene data Neville abwiriza none ndavuga nti uri maso mukundwa kandi yari asinziriye neza kandi sinshaka ko ibi bibacika byarampinduye ntabwo nshobora kuba mwene Yesu Branham nk'uwo narindiwe nuko ndareba maze numva ikintu gikomeza kimbwira nibwo ugitangira komeza urugamba komeza usunike azunguje umutwe umunota umwe ndatekereza nti noneho birashoboka ko byaba ari ugutekereza gusa murabizi hari ubwo abantu bagira ibitekerezo bimwe maze ndavuga nti birashoboka ko nari maze kubitekereza kiti komeza urugamba komeza komeza ndavuga nti ahari ni njye ubivuze nashyize iminwa yanjye mu menyo kiri ikiganza cyanjye ku munwa maze rongera iravuga riti komeza uhatirize iyo yaba waruzi ibiri ku iherezo ry'umuhanda kandi byasaga nk'aho numvise Graham Snelling cyangwa undi muntu waririmbye iyo ndirimbo nk'iyi bararirimba hano anamaye namwe mwese nkumbuwe cyane mu rugo kandi ndashaka kubona Yesu ndashaka kumva izo nzogera zirangurura neza aho ku cyambu byamurikiye inzira yanjye kandi bikamara ubwoba bwose mwami reka ndebe hakurya y'urusika rw'ibihe mwari yumvise iririmbirwa hano ku rusengero kandi numvise ikintu kivuga kiti urashaka kureba hakurya y'urusika ndavuga nti byamfasha cyane nuko ndareba mu kanya gato nk'aho guhumeka gusa ninjiye aho hantu hato habugenewe nshubije amaso inyuma nsanga ndyamye ku buriri nuko ndavuga nti ibi si ibintu bitangaje noneho sinshaka kubibwira mubisubiramo aha ndi imbere y'itorero ryawe cyangwa intama zanjye ndimo kuragira niba nari mu mubiri cyangwa hanze yawo cyangwa se niba nari nahinduwe icyo nzi ni uko bitari bimeze nk'iyerekwa iryo ari ryo ryose nigeze mbona nashoboraga kureba aho ngaho kandi nashoboraga kureba na hano kandi ubwo nageraga aho hantu nari ntarigera mbona abantu benshi baza biruka bavuze induru bati mwene data w'igiciro nuko nitegereza kandi abakobwa bakiri bato nko mu myaka 20 kuva kuri 18 kugeza kuri 20 barampoberaga bavuze induru bati mwene data w'igiciro hano haje abasore mu bwiza bw'ubusore kandi amaso yabo yarabengeranaga asa n'inyenyeri mu ijoro ryijimye amenyo yabo yera nk'amasaro barasakuza baramfata barankomeza bavuze induru bati mwene data w'igiciro maze ndahagarara kandi ndareba kandi nari nabaye muto narahindukiye mbona umubiri wanjye ushaje uryamyeho ibiganza byanjye biri inyuma y'umutwe maze ndavuga nti ibi ngibi ntabwo mbyumva n'abo bakobwa bakiri bato barampobera noneho ndabibona ko hano mu banteze amatwi hari abantu bavanze kandi ibi mbivuganye ubugwaneza hamwe n'ubwitonzi bw'umwuka abagabo ntimushobora gushyira amaboko yanyu ku bagore nta byiyumvo by'umubiri ariko ntibyari biraho ngaho. Nta munsi w'ejo hashize cyangwa ejo hazaza ntibajya bananirwa. Bari sindabona abagore beza nk'abo mu buzima bwanjye bwose, bafite umusatsi umanuka kugeza ku rukenyerero, amajipo maremare agera ku birenge, kandi bari barimo kumpobera gusa. Ntabwo kwari uguhoberana, kuko mushiki wanjye bwite uhagaze aho ngaho yampobera. Ntabwo bansomye kandi nanjye sinabasomye. Cyari ikintu ntabasha kubonera ijambo rigisobanura. Ntabwo nabona amagambo yo kuvuga. Gutungana ntibyabigeraho. Agahebuzo nabyo ntabwo byaba bihagije. Cyari ikintu ntigeze mbona. Ugomba kuhibera kugira ngo ubyumve. Narebye muri iyi nzira no muri iriya, nuko mbona baraje ari ibihumbi. Maze navuga nti, ibi simbyumva. Ndavuga nti, noneho ba nuko hano noneho haza hope. Uwo yari umugore wanjye wa mbere. Ariruka kandi ntiyigeze avuga ngo mugabo wanjye. Yaravuze ati, mwene data w'igiciro cyinshi. Igihe yampoberaga, hari undi mugore wari uhagaze aho wari wampobeye. Hanyuma hope ahobera uyu mugore n'undi wese. Naratekereje nti, ibi bigomba kuba bitandukanye. Ntibishobora kuba hariho ikintu. Naratekereje nti, ese nakwifuza kuzongera gusubira muri uriya mubiri wa kera. Icyo gihe nararebye hirya no hino, natekereza nti, ibi ni ibiki? Kandi nararebye noneho ni byiza. Maze ndavuga nti, njye sinshobora kubyumva. Ariko hope yasaga nka umushyitsi w'icyubahiro. Ntabwo yari atandukanye, ariko yasaga nk'umushyitsi w'icyubahiro. Nuko numva ijwi noneho rivugana nanjye riri mu cyumba. Ibi ni byo wabwirije ko ari umwuka wera. Uru ni urukundo rutunganye, kandi nta kintu gishobora kwinjira hano kitarufite. Kuva icyo gihe nariyemeje kuruta mbere hose mu buzima bwanjye, kuko bisaba urukundo rwuzuye kwinjiraho. Nta shyari ribayo, nta kunanirwa, nta rupfu. Indwara ntizishobora na rimwe kugera hariya. Urupfu ntirushobora na rimwe kugutera gusaza, kandi ntibashobora kurira. Ni umunezero gusa. Mwene data w'igiciro, baranjyana banshyira ahantu hakomeye hanini cyane. Natekereza nti, ntabwo ndi kurota. Ndi kureba inyuma yanjye nkabona umubiri wanjye uryamye hano ku buriri. Banshyiraho maze ndavuga nti, ntabwo nkwiye kwicara hano. Nuko haza abagore n'abagabo baturutse impande zombi, baza mu munezero w'ubuto bwabo basakuza cyane. Umugore umwe wari uhagaze aho arasakuza cyane ati, mwene data w'igiciro, twishimiye cyane kukubona hano. Ndavuga nti, ibi ngibi sindi kubyumva. Maze ryari ryavugaga riturutse hejuru yanjye ryumvikana rivuga riti, urabizi ibyanditswe muri Bibiliya ko abahanuzi bari bateraniye hamwe n'abantu babo. Maze ndavuga nti, yego, ndabyibuka ko biri mu byanditswe. Ndavuga riti, noneho iki ni igihe uzaba uteraniye hamwe n'abantu bawe. Ndavuga nti, none icyo gihe bizaba ari impamo, kandi nshobora kubyumva. Yego. Ndavuga nti, ariko aba ni amamiliyoni, ntabwo ari ababuranamu benshi bangana gutya. Nuko ijwi riravuga riti, ntabwo ari ababuranamu. Abo ni abo wahinduye, ni ba bandi wayoboye ku mwami. Bityo bamwe muri abo bagore bari hari uri gutekereza ko ari beza cyane, bari barangije imyaka 90 mu gihe wayoboraga ku mwami. Ntibitangaje kuba basakuza bati, mwene data w'igiciro. Maze barasakuza bose cyarimwe bavuga bati, iyo utaza kugenda ntituba turi hano. Narebye hirya no hino natekereza nti, noneho ntabwo mbyumva. Ndavuga nti, Yesu ari he? Ndashaka kumubona cyane. Baravuga bati, ubu ngubu ari ahantu hejuru neza muri iyo nzira. Baravuga bati, umunsi umwe azazahura. Murareba, baravuga bati, woherejwe kugira ngo ube umuyobozi, kandi Imana izaza. Kandi igihe azazira, azagucira urubanza akurikije ibyo wabigishije mbere na mbere, baba binjiye cyangwa batarinjiye. Tuzinjirayo dukurikije inyigisho zawe. Yaravuze nti, ndishimye cyane. Ese Pawulo, nawe ugomba guhagarara nka gutya? Petero nawe agomba guhagarara nka gutya? Yego. Naravuze nti rero nabwirije ijambo ryose babwirizaga. Ntabwo nigeze ntandukana naryo ngo njye ku ruhande rumwe cyangwa urundi. Aho babatizaga mu izina rya Yesu Kristo, niko nanjye nabatije. Aho bigishije umubatizo w'umwuka wera, nanjye narawigishije. Ibyo bigishaga byose, nanjye nibyo nigishije. Nuko abo bantu basakuzaga baravuga bati, turabizi, kandi tuzi ko tuzajyana nawe umunsi umwe dusubire ku isi. Baravuga bati, Yesu azaza, kandi azaca urubanza akurikije ijambo watubwiye. Hanyuma icyo gihe niwemerwa niko bizagenda. Baravuga bati, none uzatwerekana imbere ye nk'iminyago yawe y'umurimo wawe. Bati, uzatuyobora kuri we, kandi twese hamwe tuzasubira ku isi kubaho iteka. Ndavuga nti, mfite gusubira yungubu aka kanya? Yego, ariko komera ushikame. Naritegereje kandi nashoboraga kubona abantu kuko nagendaga nitegereza bakomeza kuza bashaka kumpobera basakuza bati, mwene data w'igiciro. Muri ako kanya ijwi riravuga riti, abantu bose wakunze n'abandi bose bagukunze Imana yarabaguhaye hano. Nuko nitegereza maze hano haza imbwa yanjye ya kera izigendagenda, haza ifarashi yanjye inshira umutwe wayo ku rutugu rwanjye. Maze irabira ati, abo wakunze bose n'abagukunze bose Imana yabashyize mu biganza byawe binyuze mu murimo wawe. Nuko niyumva ndimo nava aho hantu heza, ndarebye hirya no hino ndavuga nti, uri maso mukundwa? Yaragisinziriye. Nuko natekereza nti, mfasha, mana ntuzigere unyemerera gutandukana n'ijambo na rimwe. Reka nkomeze neza kuri iryo jambo kandi ndibwiriza, ntitaye ku biza cyangwa ibigenda. Ibyo umuntu uwo ari we wese yakora. Abasawuli bangahe? Abahungu ba Kishi baza, n'aba ngaba baza, biriya byagenda cyangwa na biriya? Reka nze mwami nihatire kujya aho hantu. Ubwoba bwose bw'urupfu, ibi mbivuze hamwe na Bibiliya yanjye iri imbere yanjye muri iki gitondo. Mfite umuhungu muto hariya ufite imyaka ine wo kurerwa. Mfite umukobwa w'imyaka icyenda n'umusore w'ingimbi. Ndabishimira. Ibyo byahinduye inzira y'Uwiteka. Mana, reka mbeho mbashe kubarera mu nzira z'Imana. Kandi hejuru y'ibyo, isi yose isa nk'aho idirira. Abagore n'abagabo bafite imyaka 90 n'ibindi nk'ibyo. Iyo utaza kugenda, ntitwari kuba hano. Kandi Mana, reka nkomeze urwo rugamba. Ariko niba mpfuye, ntabwo ndi ndashima. Byaba ari umunezero, byaba bishimishije kwinjira hava muri ubu buriganya n'agasuzuguro. Niba nashoboraga kubaka hejuru cyane ibirometero 100 by'uburebure, urukuta rwa mpande enye, ibyo byaba ari urukundo rutunganye. Buri ntambwe muri iyi nzira uko igenda iboneza kugeza tumanutse tukagera aho tugeze ubu, byaba gusa ari igicucu cyo kwangirika bw'ako kantu gato dushobora kumva no gusobanukirwa ko hari ikintu ahantu runaka. Ntabwo tuzi icyo ari cyo. Nshuti zanjye z'agaciro, bakundwa banjye b'ubutumwa bwiza, bana banjye bavukiye mu Mana, munyumvenye mushumba wanyu, mwe nifuza ko habaho uburyo nabibasobanuriramo. Nta magambo ahari, ntabwo nashoboye kuyabona, ntaho yaboneka. Ariko gusa hejuru y'uyu mwuka duhumeka wanyuma, nicyo kintu cyiza cyane kigeze kubaho. Nta buryo bwo kubisobanura, nta buryo, gusa sinshobora kubikora. Ariko ibyo mukora byose nshuti, mushyire ku ruhande ibindi byose kugeza mubonye urukundo rutunganye. Mugere ahantu mushobora gukunda abantu bose, umwanzi wese n'ibindi byose. Iyo nshuro imwe gusa nasuye aho hantu, kuri njye yangize umuntu utandukanye. Ntabwo nshobora na rimwe, nta na rimwe na bamwe ni so Branamu nk'uwo nahoze. Nubwo indege zanyeganyega, nubwo imirabyo yarabya, nubwo umutasi yamfatira ku imbunda, ibyo ari byo byose ntacyo byantwara. Ngiye gukomeza ninjira mu rugamba kubw'ubuntu bw'Imana. Kubera ko nabwirije ubutumwa bwiza ibiremwa byose na buri muntu uko nshoboye, mberekeza kuri kiriya gihugu cyiza hakurya. Byasa nk'ibikomeye, bishobora gufata imbaraga nyinshi. Sinzi ari igihe kingana iki, ntabwo tubizi, tuvuze ku buryo bugaragarira amaso. Kuva mu kizamini cyanjye ejo bundi barambwiye bati, ufite imyaka 25 y'ubuzima bwiza bumeze neza, urakomeye. Ibyo byaramfashije, ariko ntabwo aribyo. Ni ikintu kiri hano. Ukwangirika kugomba gushyiraho akazi kutangirika. Uyu muntu upfa agomba kwambara kudapfa. Abahungu ba Kishi bashobora guhaguruka. Ibintu byiza byose bakora, nta na kimwe mfite cyo kubirwanya. Bagira icyo baha abakene, bakanabafasha. Kandi mwibuke impamvu Samweli yabwiye Sawuli ati, nawe uzahanura. Kandi benshi muri abo bagabo barakomeye, ababwiriza bakomeye, bashobora kwamamaza ijambo nk'abamarayika bakuru. Ariko nanone ntabwo byari ubushake bw'Imana. Imana yagombaga kuba umwami wabo. Mwene data, mushiki wanjye, urareka umwuka wera akakuyobora. Mureke twunamisha imitwe yacu akanya gato.
I want to see Jesus. I would like to hear those sweet harbor bells chime. It would brighten my path and would banish all fear. Lord, let us look past the curtain of time. Lord, let me look past the curtain of sorrows and fear.
Yeah.
Let me view that sunny, bright climb.
Oh, amen.
It would strengthen our faith and would vanish all fear.
Yeah.
Lord, let them look past the curtain of time.
Hey.
I'm sure, Lord, if
ndazi neza mwami, niba iri torero rito muri iki gitondo ryashoboraga gusa kwitegereza hakurya y'urusika, nta mubabaro n'umwe waba muri bo, nta n'uwakwigera haba, nta ndwara, nta kindi uretse ugutungana. Kandi ni umwuka umwe gusa hagati ya hano na hariya, yo mu busaza n'ubuto, uva mu gihe ujya mu iteka, uva mu muruho w'ejo hazaza n'imibabaro y'ejo hashize, umuntu ajya mu bihe byiza by'iteka mu gutungana. Ndasenga Mana kugira ngo uhe umugisha abantu bose bari hano, niba hari abari hano mwami batakuzi muri ubwo buryo bw'urukundo. Kandi mu by'ukuri Data, nta kintu gishobora kwinjira aho hantu hera hatabayeho ubwo bwoko bw'urukundo, kuvuka bushya, kuvuka ubwa kabiri. Umwuka wera Imana ni urukundo, kandi tuzi ko ari ukuri. Uko twakwimura imisozi kose kubwo kwizera kwacu, niba twarakoze ibyo bintu bikomeye, ariko nta rwo rukundo ntidushobora kuzamuka urwo rwego rukomeye. Ariko hamwe n'ibyo bizatuzamura biturenze ku kwita ku by'isi. Ndasenga Data kugira ngo uhe umugisha abantu bari hano, kandi kugira ngo umuntu wese wanyumvise muri iki gitondo amenye kuko ari ukuri, kuri umuhamya wanjye mwami, nka Samweli wo hambere. Ese nigeze kubabwira ikintu cyose mu izina ryawe? kitari ukuri n'abacamanza kandi ubu ndababwiye mwami ko wanjyanye muri kiriya gihugu kandi uzi ko ari ukuri. Noneho data, niba hari bamwe batakuzi, reka iki kiba ari cyo gihe bavuga bati, mwami, shyira muri njye ubushake bwo kuba ubushake bwawe. Bitwemerere data. Noneho mwe mwunamishije imitwe, ese mwaza muri biganza mukavuga muti, unsengere mwereza Branham, ubushake bw'Imana muri njye. Noneho mu gihe uri aho ngaho uri n'ijwi rituje, kuki utabwira data uti, Mana mu mutima wanjye uyu munsi nanze ibintu byose by'isi, nanze byose bisaba kugukunda no kugukorera ubuzima bwanjye bwose, kandi uhereye uyu munsi gukomeza nzagukurikira muri buri cyanditswe cya Bibiliya yawe yera. Niba utarabatijwe umubatizo wa Gikristo, ndabatizwa mwami. Niba ntarabona umwuka wera, uzamenya igihe wawakiriye. Bizaguha ibyiringiro n'urukundo ukeneye. Ushobora kuba warakoze ibintu bitandukanye ukagira ibyiyumvo nk'uko ushobora kuba waratatse cyangwa ukavuga mu ndimi. Ni byiza, ariko niba urwo rukundo rw'Imana rudahari, nyizera nonaha, uvuga uti, mwami, bishyire mu mutima wanjye no mu bugingo bwanjye kugera ku mwuka wawe, kugira ngo nshobore kugukunda no kukubaha no kugira urwo rukundo rw'Imana mu mutima wanjye uyu munsi. Ibyo bishobora kuzanira muri kiriya gihugu ubwo umwuka wanjye wanyuma uzaba unshizemo. Mu gihe dusenga, namwe musenge mwubwanyu ubumenyi, uburyo bwanyu murasenga, musaba Imana ibakorere ibyo. Ndabakunda, ndabakunda. Mwabagabo beza mu mwicaye hano mufite imitwe yuzuyeho imvi, mwarakoze cyane kandi mugaburira abana bato. Mwebwe ababyeyi bakuze, mwahanaguye umuriro mu maso yabo. Reka mbizeze ibi, mushiki wa mushuti, ntabwo ari yo nzira ikwambutsa ikuganisha ku wundi mwuka hakurya. Nizera ko biri muri kino cyumba turimo. Nubwo gusa biterwa n'ikirere tuyemo, ubu ni ukwangirika turimo turabamo. Ariko ubushake buri muri njye mwami buba ari bwo bushake bwawe. Musenge mu gihe dusengera hamwe. Mu kubaha kose mwami, dushingiye ku ijambo ryawe n'umwuka wawe wera, twishimiye cyane ko tuzi inkomoko yacu. Twishimiye ko twavutse bidaturutse ku bushake bw'umuntu cyangwa ku bushake bw'umubiri, ahubwo twavutse ku bushake bw'Imana. Kandi turasenga uyu munsi data, aba basaba ubuntu bwo kubabarirwa, ngo umwuka wawe uze gukora uwo murimo mwami. Njye nta buryo mfite bwo kubikora. Nanjye ndi umuntu, undi mwana wa Kisha, ariko turagukeneye mwuka wera. Mana, reka mbe nka Samweli, umwe uvuga ukuri ku ijambo kandi wahamirije kugeza ubu, kandi ndizera ko uzakomeza igihe cyose nzakomeza kukubera umunyakuri. Reka bose bakire ubugingo buhoraho data, reka ntibacikanwe n'umunsi. Mu gihe bazaba bavuye kuri iyi si, reka ibyo maze kubabwira byugurure ukuri. Mu gihe twicaye hano turi abantu bapfa, uyu munsi tureba isaha yacu, dutekereza ku ifunguro ryacu rya nimugoroba, ku kazi k'ejo, ku miruho n'imihangayiko y'ubuzima, nta bizabaho icyo gihe. Byose bizashira, nta mpungenge zizabaho bizaba ari ibyishimo bikomeye by'iteka bahubwo ubwoko bw'ubuzima data buri wese kandi reka ndagusaba data ngo umuntu wese uri hano muri iki gitondo wumvise mvuga iby'iriyerekwa uzahurire nawe hakurya nubwo hano hashobora kuba hari abagabo batavuga rumwe nanjye ndetse n'abagore ariko data ntuzigere ureka ibyo ngo bihagarare mu nzira zacu reka tuzahurire nabo hariya kandi biruka nabo tuzafatana urunana ruza kudatuti mwene data w'igiciro reka bibe nk'aho byerekanwe hano mwami kuri buri wese abo nakunze bose n'abankunze bose ndasenga ngo bizabe muri ubwo buryo mwami kandi ndabakunda bose reka bagaragare data
May they do their part to accept it. For I asked it in Jesus' name. Amen.
Mbahaye ubugingo buhoraho. Nibagira uruhare rwabo kugira ngo babwemere. Kubera ko misaba mu izina rya Yesu. Amina.
We have just a few moments to pray for the sick. I see we got a little sick girl.
Dufite akanya gato ko gusengera abarwayi. Ndabona dufite umukobwa muto urwaye hano. N'umugore uri mu kagare.
Now to my most precious brethren, sisters.
Noneho bavandimwe nkunda cyane. Bashiki bacu. Nyamuneka ntimunyumve nabi. Sinzi uko byagenze. Ariko mama, ndamutse mpfuye. Ureke nsubire hariya. Gusa reka nzajye aho hantu. Niho nshaka kuba aho ariho hose sindi kugerageza kuba Pawulo wajyanywe mu ijuru rya gatatu ntabwo ari byo mvuze nizera ko yashakaga gusa kunshishikariza gukomeza agerageza kumpa akantu gato ko kunsunika mu murimo wanjye mushya urimo uraza
A minute would it be all right?
Byaba bisa nk'ibidatunganye ndamutse nsomye ikintu hano umuntu umwe gusa. Ese ntibyaba ari byiza?
One of the nation's leading magazines.
Kimwe mu binyamakuru bikomeye mu gihugu. Billy Graham. Dr. Billy Graham yatumiwe muri Isra urupapuro rwa mbere rwa African Standard muri Gashyantare tariki 15 1963 umwanditsi w'iki kiganiro yari umuyisilamu Muhammadan atekereza ko ibitangaza bigomba gukurikira ubutumwa bwiza bwa Kristo nk'uko yari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose turasubiramo ibi ngo Kristo yasezeranije abayoboke be igihe yavugaga ati unyizera imirimo nkora nawe azayikora ndetse n'irutiyo azayikora hari ubwo itorero ryigeze rikora imirimo iyo iranga Kristo muri Bibiliya birashoboka uyu munsi haba hari itorero rimwe rishobora gutandukanya gukora nibura kimwe cya kabiri cy'ibitangaza byakozwe na Kristo turetse gusa imirimo ikomeye washobora nk'umuntu uzwi uhagarariye Kristo kuzura abapfuye ukabagarura mu buzima bw'umubiri ushobora kugendesha ibirenge ku nyanja ushobora gukiza abarwayi no guhumura impumyi ntabwo ari ibi ukurikije ibyavuzwe haruguru byerekanwe na numu Muhammadi cyangwa byashyizeho cyangwa byagaragajwe n'abayoboke ba Kristo nk'amagambo ya bamwe biri mu myizerere ye byinshi mu nyungu z'uyu musilamu bigaragara ko ari ukuvuga nabi ikintu ku kindi batesheje agaciro uyu muyisilamu ariko yari afite ukuri ahubwo dore icyo bagombaga kuvuga igisubizo cyiza kuri ibyo ni ugusoma bibiliya no kumenya korowani korowani izira ukugereranywa imvugo ivuga ko ubumuhamedi bukomeye kandi buruta cyane ubukirisitu ni ibitekerezo byuzuye mu gukabya Nyamara umwanditsi ntiyakoze ku ngingo y'ingenzi yerekeye ibitangaza by'itorero. Ariko hano na none turashidikanya ku bunyakuri bw'umwanditsi. Kubera ko ninde washoboye kwerekana cyangwa se guhakana ibitangaza byakozwe na Reverend William Branham imbere y'abayisilamu muri Afurika y'Epfo igihe 2010 byakiraga Kristo nk'umukiza. Mu murimo wa William Branham i Durba muri Afurika y'Epfo n'ahandi ku isi cyangwa kuri T.L. Osborne muri Afurika y'Uburasirazuba, birumvikana ko duhagaze 100% kuri Billy Graham. Twaganiriye ku ngingo y'ibibazo ni oya, iyi ngingo y'ibibazo nta gaciro ifite. Ariko hagati ya buri kintu muri ibyo barampamagaye baravuga ngo twari abafana, ngo ntitwari tuzi icyo gukora. Bagombaga guhamya mu mpapuro zabo ko ari Imana yabikoze uko byagenda kose. Imana nk'Imana uko iri uyu munsi nk'uko yahoze. Ushobora gutekereza ko batabyemera ntibabibona, gusa ntabwo bihishwe, ibikorwa mu bwihisho. Kandi 200,000 by'abantu bari aho barabyitegereje, ngo babonaga uriya muhungu wamugaye ababaye aje aho ngaho. Umwuka wera umubwira ubuzima bwe n'ibintu ndetse n'ibyabereyeyo. Nuko reba abayisilamu 10,000 bagarama hasi barambaraye kandi bemera Yesu Kristo nk'umukiza wabo. Dufite ba T.L. Osborne n'abandi bakigaburira intama ibyo kurya. Ndakeka ko mwene data Osborne ataramanuka ngo ahure n'abayisilamu, bavuga ko aribo biganjeyo cyane. Ariko turacyafite Imana ishobora kwambura intama intare, ishobora gukiza intama idubu. Byambereye byiza kumenya ko bagomba kubyandika no kubimenya. Oya, baratekereza ko batabikora, baragenda batera umugongo bavuga bati iminsi yabo yararangiye. Umuyisilamu yaravuze ati nibyo, Bibiliya yose ibyayo byarahise, mwese muribeshya. Murimo gusenga umugabo, umuntu wapfuye kandi izina rye ni Yesu, kandi yarapfuye hashize imyaka myinshi, kandi nta kintu nk'icyo cyabayeho nk'uko bavuga ngo yarazutse. Ariko ntibashoboraga kuvuga ibyo mu materaniro ya Durba. Yahagaze aho akora ibintu nk'ibyo yakoze birabemeza, ndetse n'amadini agomba kugaruka. Umuntu ukomeye wanditse akambwira ko ngomba kugaragariza inyigisho zanjye kuri Bibiliya niwe wagombaga kwandika ibyo mu mpapuro zabo. Imana izatuma bayihimbaza uko byagenda kose. Noneho ntitubyiteho, ni ukuri izatuma bayihimbaza uko byagenda kose. Ufite umukobwa muto urwaye wicaye hano, uwo ni umwana wawe. Ni cyo kibazo afite mushiki wacu. Madamu, amaraso ava mu bwonko. Yego, imyaka ine muri Kanama. Muturutse muri Marengo cyangwa ahandi hepfo hariya? Pauli, uyu ni wa mukobwa rero. Hariho ikintu kimwe gusa mubyeyi gishobora gukiza uyu mukobwa, nibyo kuba Imana imuzi. Ndabyishimiye cyane. Wigeze ujya kumusengera mwene Desneville? Kuva mwene Desneville yaramanutse akajya kumusengera, yahise amererwa neza. Aracyabungeri bazi ibyo kurya by'intama. Ni ikihe kibazo ufite mushiki wanjye inshuti wicaye mu ntebe yawe hariya? Kanseri.
If I just asked you something, maybe right here, how many here has been healed of cancer? Raise up your hands.
Noneho niba nagira icyo mbabaza mwe muri hano, noneho niba ngaye hano bakize kanseri, muzamure ibiganza byanyu. Reba hano mushiki wanjye, Imana ni ikiza, turabizi. Ndamutse nkubwiye ko nshobora kumanuka maze ngakuramo ayo maraso ava mu bwonko bw'uwo mukobwa maze akamererwa neza, naba nkubwiye bitari byo, cyangwa se ko nshobora gukura kanseri muri uwo mugore. Ariko nzi ikintu kimwe, hariho idubu, kanseri, ikibyimba, ubuhumyi ndetse n'urupfu. Yafashe zimwe mu ntama z'Imana. Umunsi umwe naragiye mfite imbaraga z'Imana, maze ndayica kandi ngarura izo ntama. nibyo none turasohoka uyu munsi tudafite ikintu gikomeye n'ibindi n'ibindi ndasohoka mfite intwaro imwe ntoya y'isengesho iraza kumugarura murabyizeye sibyo mushiki wanjye urizeye nawe sibyo mushiki wanjye ni bangahe muri mwe bizerana umutima wabo wose noneho noneho mwunamisha imitwe yanyu mu gihe ngiye gusenga data mwiza umukobwa mwiza uryamye hano udashobora na rimwe kugenda ukundi cyangwa kuzenguruka keretse gusa umufashije umwanzi yaramufashe yanyuze ku muganga uwo ari we wese umwanzi yamugejeje kure hashoboka kugeza aho nta muganga ushobora kugira icyo yakora ariko ntabwo ari kure yawe mwami ari neza ushobora kumurambikaho ikiganza cyawe nshingiye ku ijambo ry'imana nambitse ibiganza byanjye kuri uyu mukobwa ukiri muto kandi namaganye uku kuva amaraso mu bwonko mu izina rya Yesu Kristo ongera umugarure abe umugore usanzwe abeho kubw'icyubahiro cy'imana namererwe neza yinjire kandi asohoke muri uru rusengero nk'abandi bigeze kuza bameze nka gutya neza ashimira imana bibe bityo binyuze muri Yesu Kristo nk'uko imisatsi ye ari myiza byiyongereho izindi nshuro nkeya kandi buriya azabe muri kiriya gihugu aho nabonye nta gusaza kuzongera kubaho ahubwo ari ukongera kuba muto ariko abakunzi be bicaye hano barimo kurira kandi baramukunda umwanzi ukomeye yaramufashe amujugunya hanze ku buryo byarenze abaganga intara iteye ubwoba ya kanseri bana nje mukurikiye nje kumugarura nishe intara ya kanseri mu izina rya Kristo udatsindwa uwo mpagarariye nimurekure kandi amererwe neza kandi abeho imyaka myinshi isigaye ubw'icyubahiro n'ubwiza by'imana binyuze muri Yesu Kristo umwami wacu noneho data mu ijuru ibyo ntibiri mu ntwaro zikomeye ntabwo ari icumu rityaye imvugo n'amagambo ya bamwe bavuga ahubwo ni umuhumetso wo kwizera muto usanzwe naje kuguha ubugingo kandi uyu mubiri umwanzi wa kanseri yarawufashe birenga abaganga ariko ndaje kugwe muri iki gitondo mwami ndamugarura mu rwuri rw'ubwatsi butoshye n'amazi y'urubogobogo mu izina rya Yesu wanesheje uwo mpagarariye hamwe no kwizera kudashidikanywaho nizera ko aza kugarurwa n'imbaraga z'irisengesho gusenge bibe bityo ndizera ko hari umurimo wo kubatiza urahari ntiwakunamura umutwe akanya gato pasiteri amaze kumbwira ko aba bantu bararwaye cyane baraza kumererwa neza gusa nibyiza amasezerano y'Imana ntajyananirwa turabakurikira hari umurimo wo kubatiza hariho abantu bamwe bagomba kugenda turaza kongera kugira amateraniro muri iri joro mbese hano hari umuntu utabasha kuza muri iri joro akaba ashaka ko tumusengera nonaha umuntu ari bubasha kuza muri iri joro washobora kuza hano noneho wowe utari bubashe kuza muri iri joro ndaza kugira kandi kanya reba umurongo w'amasengesho muri iri joro bagomba kubatiza abo bantu ufite umuhungu muto hariya ni byiza nibyo mwene data murakoze cyane byaba byiza niba nabisoma nyuma ho gato cyangwa se nonaha urakoze mugenzi noneho muduhaye umunota umwe cyangwa ibiri gusa icyo gihe twagira umurimo wo kubatiza nzi neza ko mushaka kuwureba kandi abifuza kubatizwa muri iki gitondo murahari rero abagore banyure hano bajye guhindura imyenda yabo kandi abagabo nabo banyure muri uru ruhande nuko mugende mo gusengera aba barwayi noneho mushobora kuba mwitegura umurimo wo kubatizwa kandi abo ububa noneho iri joro ndagerageza gukora umurongo muto w'amasengesho iri joro ako kanya bakimara kwinjira tugatangirira mu gitabo cya mbere cy'abefeso iri joro kandi ubu turi bwishimire cyane kubana namwe niba mudafite itorero ryo kujyamo ariko niba mufite umushumba wanyu n'itorero noneho mwe mwitabire itorero ryanyu ry'agaciro aho mushyigikira niba bufite kugenda kandi mukaba mugiye kugenda muri aka kanya imana ibaha umugisha muzongere mubane natwe igihe muzabishoborera tuzishimira kubabona nawe urashaka gusengerwa mwene data ufite ikihe kibazo umuvuduko ukabije w'amaraso noneho abasigaye mu gihe twunamishije umutwe umunota umwe turagira ngo dusenge data ndagushimiye uyu munsi kubw'umuhumetso w'umwungeri muto isengesho ryazanye intare ku mavi yayo kandi yambuwe umwana w'intama muto ashyirwa nyina na se ndasengera mwene data ndasaba ngo umugarure amahoro nawe mwami reka umuvuduko w'amaraso n'ibibazo by'umubiri we bihagarare ndamukurikira mwami umugarure mu izina rya Yesu Kristo bibe bityo amina imana iguhe umugisha mwene data kumanuka ndabona ufashe umuhungu muto ufite ubumuga bwo kutabona ikindi kintu kimwe nshaka kuvuga nari mfite hararenge cyane yari arimo kuruka natekereje sinshaka ko ibi bikunyuraho niba bishoboka natekereje nti mana natanga iki niba numvise umuntu ahagarara hanze umugore wanjye yavuga ati bili hano hari umusaza witonze kugira ngo akubone kandi akaza hano buhoro umutwe w'uruhara hamwe n'ubwanwa bw'imvi bumanutse mu maso akinjira akavuga ati uri mwiza tabara nawe navuga nti yego mugenzi ndiwe nitwa simoni akanabikaho ikiganza maze akanyitegereza umunota umwe akavuga ati uri umwizera mwiza tabara nawe yego byiza ndi simoni petero muri bibiliya mbega ukuntu nabyishimira ntabwo yagomba kuvuga byinshi gusa yandambikaho ikiganza cye nkamererwa neza noneho ibyanzaho ni kubw'ubufasha bw'imana n'ubuntu bw'imana hari abantu ibihumbi mirongo bemera ikintu kimwe iyo nza kubasanga nuko natekereza nti mwami reka ngere kuri buri wese nshoboye ubwo ndeka gusa natekereza nti niba simoni cyangwa paul gusa umwe muri bo yaza gusa akavuga ati niwe umwe ndetse n'abana nawe yego ndambikaho ibiganza unyitegereza uvuga uti noneho umwe ndetse n'abana nawe sohoka namererwa neza n'abameze neza ni ukuri navuze muhungu ubutwari bwanjye bwagenda neza nkafata ako kanya ndavuga nti ngiye kumererwa neza yego mugenzi kandi hariho abantu bizera ikintu kimwe muri iki gihe kandi nibyo nje gukora hano kubarambikaho ibiganza nkasaba imana ndashaka kujyana n'uyu muhungu muto mushiki wanjye umuntu utumwe gusa ni umuhungu muto ufite umwuga wo kutabona ubumuga bwo kutabona bumaranye kingana n'iki kuva kivuka uraho mwana muto o umeze neza mwana muto oh mana y'ubuntu byarenze abaganga mu gihe cyo kupfuka k'uyu mwana w'umuhungu yavukanye ubumuga bwo kutabona kandi ntashobora kubona uyu mwana mwiza umuhungu muto w'igikundiro kandi umwanzi mbere y'uko uwo musore muto agira amahirwe mu buzima yamuteye ubwoba ko birenze abaganga none nsohoze njya kumushaka muri iki gitondo mwana hamwe n'iri sengesho rito reka umugarure mwana huye n'umwanzi satani mu izina rya yesu kristo kandi ndasaba uyu mwana w'umuhungu kubw'imana ndasaba ko abona kubw'imana umugarurira ibyo satani yamunyaze yabisubirana mu izina rya yesu kristo bibeho gutyo noneho reka bibe noneho mushiki wanjye inshuti ubu ngubu ntugire ikibazo na kimwe cyo gushidikanya ko uyu mwana muto aza kumererwa neza kandi ndashaka ko uzamugarura hano ku rusengero maze wereke abantu ko ashobora kubona si ibyo yakire kubona kwe mu izina rya yesu kristo mwami yesu kurambika uyu mwana twamusengeye inshuro nyinshi ariko muri iki gitondo nongeye kuza mu izina rya yesu kristo mfite aka gahumetso gato wampaye kandi wamfashije kuri ibi mwami kubw'imbaraga zawe gufata akanwa ka kanseri akanwa k'urupfu bwarwo uzura abapfuye nyuma yo gutangazwa ko bapfuye kandi usubiza be hasi ubukonje n'imbeho nje inyuma y'uyu mwanzi mu izina rya yesu kristo mugarurire rero ubuzima bwiza mwami biduhe reka bibe kubw'icyubahiro cy'imana kandi ugomba gusengerwa uri umwizera mwami ndamuzanye aho uyu muhumetso wagera mu izina rya yesu kristo nibimureke kandi ntibizagaruke noneho uwo muhumetso muto ugiye kugera kuri mwene data Harry no ku mukobwa wawe nawe ubwawe noneho data wo mu ijuru ndaje nkurikiye umwanzi nkoresheje uyu mugozi muto wampaye kuko wabivuze iyo utumye abantu bizera kandi ukaba umunyakuri mu mutima wawe igihe usenga urwo rutare ruto ruzajya ku ibambiro reka bigende none mwami nk'uko mbyoherereje nkurikije icyifuzo cye mu izina rya yesu kristo bibe bityo amina nibyo mushiki wanjye ubu turi imitsi yananiye abaganga bishobora kuguha ikintu cy'uburyo bwo kugucecekesha ariko bizatuma umererwa nabi kurushaho nyuma y'ibyo yego noneho reba tugiye gusohoka nyuma yabyo muri iki gitondo gusohoka kugarura mwami yesu amabuye mato atanu fa a i ta ha n'umuhumetso w'amasengesho kandi ndagarura mushiki wanjye mukure mu mikaka y'uburakari aho ngaho mugariye mu mahoro y'urwuri rutoshye ndetse no ku mazi y'urusaro ibi mbikoze mu izina rya yesu kristo amina Data Mana uyu mwana w'umukobwa twishimiye cyane ko adafite uburwayi bw'imitsi ariko utitaye ku byo ari byo biracyari mu biganza byawe mwana kandi njye mfite umuhumetso muto wo kwizera n'iri buye kandi nteye iri buye n'imbaraga zanjye zose mu izina rya yesu kirisito ngo rishobore kugenda rihamye mu ntego mushiki wacu amererwe neza ibi ndabikora mu izina rya yesu kirisito mu gihe uyu mubyeyi ukiri muto n'umwana we muto uyu muto yifuza guhurira nabo hejuru aho hakurya muri kiriya gihugu cy'icyubahiro navuze gusa kandi umubyeyi ntazabaho igihe kirekire kugira ngo arere umwana muto w'umuhungu kandi nta n'ubwo umwana wawe muto ashobora kubaho igihe kirekire nta bufasha bwawe ariko ndaje mfite umuhumetso hamwe n'imbaraga zose n'intego y'uko nshobora gufata mpiri umwanzi kandi mu izina rya yesu kirisito ndawumuteresheje bamererwe neza kubw'icyubahiro cy'imana mu izina rya yesu amina ni byiza cyane ndishimye noneho uwo murimo noneho wari umurimo ukomeye wo kwereka abantu yerekanaga imirimo data wa twese wo mu ijuru satani yazonze uyu mubyeyi muto birenze ibyo abaganga babasha bashobora gusa kumuha imiti muri ubwo buryo mwami izamwangiza gusa hirya no hino biragoye kumumenyesha aho ageze noneho igihe agezeyo arushaho kumererwa nabi ariko ndaje hamwe n'uyu muhumetso wo kwizera hamwe n'ibuye ndiyobore rifite intego nyakuri rirase neza ku ntego mu izina rya yesu kirisito mukuyeho ubwoba kubw'icyubahiro cy'imana amina mana nziza mwene data george aryamye hariya arenda gupfa nta gihe gishize nabonye icyo kwizera kwa mukoreye none arwaye rubaga impande mwana turabona ko bashobora kumuha umuti witwa korutizone ikintu kigabanya ububabare ariko ntishobora kumukiza dufite intego rero y'iri sengesho mu izina rya yesu kirisito reka iyo rubaje impande igende reka subiriwe kandi amererwe neza urakoze mwene data umeze gute mukundwa mbega afite umwuga wo kutumva ushobora kumva na gato aha ibyo birenze ubwenge bw'umuntu upfa wizera umwami Yesu ndi kubona umugore mwiza hakurya hariya umwe muri iyi minsi uzongera gusoreka ubuziraherezo nzi ko ushaka kubaho ubu kubw'icyubahiro cyawe ugasubira ku umuhungu wawe ntabwo uzi aho ari yaragiye nibyo intimba yego mushiki wacu mukundwa ndashaka kugera aho wumva umerewe neza yumvise ko muri iki gitondo noneho urimubwira noneho agiye kukubwira uko bimeze hirya y'umwuka wawe uhumeka hano uriya muhungu w'igiciro aragutegereje uzaba muto nkawe kunda gusa ukunde data mwiza wo mu ijuru isiganwa ry'ubuzima ryarakozwe nta byinshi bisigaye kandi umuhungu we w'igiciro uri hakurya y'uruzi aramutse ashoboye kureba inyuma gusa yavuga ati ni iminsi mike gusa aracyarindiriye ubwato mwami ubwo buzamunyuza mu gihu muri kiriya gihugu cyiza muhumugisha data kandi uhumuriza umutima we kandi ibyo bibe uguhura gukomeye hakurya y'uruzi